Acts of the Apostles, chapter 1.
Matendo ya Mitume, sura ya kwanza.
We're going to teach this morning. Amen.
Tutajifunza asubuhi ya leo.
Acts of the Apostles, chapter 1.
Matendo ya Mitume, sura ya kwanza.
Now, this is upon the resurrection of Jesus.
Hii ni baada ya ufufuo wa Yesu Kristo.
And Acts 1, quick one.
Matendo ya Mitume moja.
Be very close to your Bible.
Uwe karibu sana na Biblia yako.
So that you can follow us through.
Ili uweze kufuatilia.
Now Acts 1,
Matendo moja.
And verse 2.
Mstari wa pili.
It says, until the day in which he was taken up, after that the Holy Ghost, through whom the Holy Ghost had given commandments to the apostles whom he had chosen.
Hata siku ile alipochukuliwa juu, alipokuwa amekwisha kuagiza kwa Roho Mtakatifu wale mitume aliyowachagua.
Now you see, Luke is the writer of the book of Acts.
Luka ndio mwandishi wa kitabu cha Matendo ya Mitume.
So you have to say, what kind of commandments did Jesus give?
Lazima tujue ni agizo gani ambalo Yesu alitoa.
Now in Luke 24,
Luka 24
and verse 27.
Mstari wa 27.
He said repentance,
akasema toba,
and remission of sins,
na ondoleo la dhambi,
should be preached,
utahubiriwa,
in his name,
kwa jina lake,
among all nations,
kwa mataifa yote,
beginning at Jerusalem,
kuanzia Yerusalemu.
Now if you read Mark's account,
ukisoma namna Marko alivyoandika,
Mark 16:15,
Marko 16:15,
he's going to all the world,
anasema nendeni ulimwenguni mwote,
and preach the gospel,
na kuhubiri injili,
to every creature,
kwa kila kiumbe,
he that believes and is baptized shall be saved,
aminiye na kubatizwa ataokoka,
he that believes not shall be damned,
asiyeamini atahukumiwa,
and these signs shall follow them that believe,
na ishara hizi zitafuatana na hao waamini,
in my name,
kwa jina langu,
they shall cast out demons,
watatoa pepo,
they shall speak with new tongues,
watasema kwa lugha mpya,
they shall take up serpents,
watashika nyoka,
if they drink any deadly thing,
hata kinywa kicha kufisha,
it shall not hurt them.
Hakitawadhuru kabisa.
They shall lay hands on the sick.
Wataweka mikono juu ya wagonjwa.
And the sick shall recover.
Nao watapata afya.
After the Lord has said all these things to them,
basi bwana, baada ya bwana kusema nao,
he went up to heaven,
akachukuliwa juu mbinguni,
and sat at the right hand of God.
Akaketi mkono wa kuume wa Mungu.
Then verse 20,
mstari wa 20,
says they went everywhere.
Na wale wakatoka,
so that's the instruction he gave them. They went everywhere.
Walienda kila mahali,
preaching,
wakihubiri,
the word,
neno,
and the Lord walking with,
na Bwana akiwa anafanya kazi,
confirming the word with signs following,
kulithibisha lile neno kwa ishara tu fuatana nalo.
Amen.
Amina.
Now if you go to Matthew's account,
ukienda kwenye Mathayo,
Matthew 28:18,
Mathayo 28:18,
Jesus came and said to them,
Yesu akaja kwa wakawambia,
all authority is given me,
mamlaka yote nimepewa,
in heaven and on earth,
mbinguni na duniani.
Verse 19,
mstari wa 19,
go therefore,
basi yenendeni,
and teach all nations,
mkawafanya mataifa yote kwa wanafunzi, mkawabatiza kwa jina la Baba,
the Father,
na Mwana,
and of the Son,
na Mwana,
and of the Holy Ghost,
na Roho Mtakatifu.
Verse 20,
mstari wa 20,
teaching them,
na kuwafundisha,
to observe,
kuyashika,
what things soever I have commanded you,
yote niliyoamuru ninyi,
and lo,
natazama,
I'm with you,
mimi nipo,
always,
pamoja nanyi siku zote,
until the end of the age,
hata ukamilifu wa dahari.
Amen.
Amina.
So we have Matthew,
tuna Mathayo,
Mark,
tuna Marko,
we have Luke,
tuna Luka,
we have John,
tuna Yohana,
but John is expanded,
lakini Yohana amepanua zaidi,
because John was written much later,
kwa sababu Yohana iliandikwa baadaye,
after the three,
baada hizi tatu.
So the first three,
kwa hizi tatu,
Matthew, Mark, Luke,
Mathayo, Marko na Luka,
they are called synoptic gospels,
zinaitwa vitabu vinavyofanana,
because they are
vyanjili.
they write, they copy each other,
ni kama wameigana,
in the sense that you could see that Luke copies from Mark.
Unaona kama Luka amecopy kwa Marko.
Matthew also copies from Mark.
Na Marko pia, na Mathayo amecopy kwa Marko.
John stands differently.
Lakini Yohana anaonekana kipekee.
John was very different.
Yohana alikuwa ni tofauti.
So even though it's part of the four gospels,
japokuwa ni sehemu ya injili nne,
it's not a synoptic gospel.
Haifanani na zile zingine.
It doesn't copy what the other three are doing.
Hajaiga zile
zilizokuwa. They're all talking about Jesus, no doubt.
Japokuwa wote wanazungumza juu ya Yesu.
But John's perspective was very different.
Lakini mtindo wa Yohana ulikuwa tofauti.
So John,
ayo Yohana
14 verse 1,
14 mstari wa kwanza,
where he says Let not your heart be troubled.
Aliposema msifadhaike mioyoni
mwenu. Believe in God.
Mnamwamini Mungu.
Believe also in me.
Niamini na mimi.
Verse 2.
Mstari wa pili.
In my father's house.
Nyumbani mwa baba yangu.
There are many mansions.
Mna makao mengi.
He said, I go to prepare a place for you.
Naenda kuandalia makao.
So that where I am.
Ili nilipo.
He said, when I go, I come back and take you to myself. Where I am, you'll be also.
Ninakuja na chukue na wapeleke ili nilipo na nyinyi mwepo.
Verse 13 and 14.
Mstari wa 13 na 14.
Actually, from verse 12.
He
said, he that believes on me, the works I do, he will do also.
And
greater works than this, because I go to my father. So he says, the works I do,
he
will do also. Now, what are the works he did? Now, we know he was preaching. Matthew 4.
Matayo
4, 23 and 24. Matthew 9.
Matayo
4 and 35. Jesus was preaching everywhere.
Alikuwa anahubiri kila mahali.
When he said, the works I do,
kazi ninazozifanya,
you will do also.
Mtazifanya pia.
That includes the preaching of the gospel.
Inahusisha na kuhubiri injili.
In verse 16,
mstari wa 20,
I'll pray the Father.
And he will give
you another comforter that he will abide with you forever. That's John 14 verse 16. I'll pray the Father and he will give you another comforter that he will abide with you forever. Even the spirit of truth,
Roho wa kweli,
whom the world cannot receive because he sees him not. You know him.
Allah
dwells with you,
lakini mnamjua anakaa pamoja nanyi
in you,
na atakuwa ndani yenu.
So he talks about the ministry of the Spirit.
Kwa akazungumza huduma ya Roho.
Again in John 14:26.
Yohana 14:26.
That comforter
anasema huyo msaidizi
will teach you all things.
Atawafundisha yote.
He will bring to your remembrance.
Atawakumbusha yote.
The things that I said to you.
Niliowaambia.
Again in chapter 15.
Mstari wa 15, sura ya 15
and verse 26.
Mstari wa 26.
He said the Spirit that proceeds from the Father.
Anasema Roho,
he will testify of
baba,
me.
Atanishuhudia
so
mimi.
He talked about the Holy Spirit.
Wali zungumza habari za Roho Mtakatifu.
From 14
kuanzia 14
to 15,
15
then 16 again.
Na 16 pia Yohana.
Said if I don't go away,
asema msitoke,
he will not come to you.
Msipoenda
that's verse 7.
Msaidizi wa saba.
He said when he comes,
asema akija,
that's the comforter now.
Huyo msaidizi sasa.
He will convict the world of sin.
Atashuhudia ulimwengu
kuhusu dhambi.
Kuhusu haki,
and of judgment,
na kuhusu
of sin
hukumu.
Because the world does not believe in me.
Kwa habari ya dhambi, kwa sababu haniamini.
Of righteousness because I go to my father.
Kwa haki, kwa sababu naenda kwa baba.
Of judgment because the prince of this world is judged.
Na hukumu, kwa habari ya hukumu, kwa sababu mkuu wa ulimwengu amesha.
Now if you look at that statement very well,
angalia haya maneno kwa makini.
How would the Spirit convince the world?
Roho atashuhudia vipi ulimwengu? Atakuhubiri vipi ulimwengu?
Through the apostles.
Itakuwa ni kwa njia ya mitume.
The Spirit doesn't act without men.
Roho hatendi kazi bila watu.
All through scripture.
Kwenye maandiko yote.
Every act of God.
Kila tendo la Mungu.
Is done with men.
Linafanywa na watu.
In Genesis 1:26.
Mwanzo 1:26.
Say, let us make man in our image.
Na tumfanye mtu kwa sura.
After our likeness.
Na mfano wetu.
Let them have dominion over the fish of the sea.
Wakatawale samaki wa bahari.
The fowl of the air.
Na ndege wa angani.
And everything that creeps and moves.
Na kila kitu kitambacho juu ya nchi.
He said, and God made them male and female.
Mungu akamfanya mtu mume na mwanamke.
In his image.
Anamtengeneza mtu kwa sura na mfano wake.
Created them.
Mwanaume na mwanamke aliwaumba.
And then he said to them,
akawaambia,
them,
akawabariki,
and said, be fruitful,
azaeni,
multiply,
mkaongezeke,
replenish the earth,
mkajaze nchi,
have dominion,
na kuitisha.
What's that last one again? Dominate. That's the last one I want to talk about. So he said that to man.
Alimwambia mtu.
So God's work in the earth.
For Mungu anafanya kazi ulimwenguni.
It's through man.
Kupitia watu.
Man is his image.
Mwanadamu ndio sura ya Mungu.
Man is his image.
Mtu ndio sura ya Mungu.
That's why in Genesis 2:7.
Ndio maana kwenye sura ya pili ya mwanzo,
sura 7, said the Lord God formed man.
Akasema Mungu akamfanya mwanadamu.
From the dust of the ground.
Kutoka kwenye mavumbi ya nchi.
And he breathed into his nostrils.
Akampulizia pumzi.
The breath of life.
Ya uhai.
And man became a living soul.
Mtu akawa nafsi hai.
Now when you say he breathed into his nostrils.
Aliposema.
That means God became active in man.
Ina maana Mungu ameanza kutenda kazi ndani ya mtu.
In Genesis 3:8.
Mwanzo 3:8.
He says the voice of the Lord God.
Akasema sauti ya Bwana Mungu.
Was walking in the garden.
Akitembea.
In the cool of the day.
Wakati wa jua kupunga.
That word cool.
Leno pale jua kupunga.
In Genesis 3:8.
Katika Mwanzo 3:8.
Is the same word for spirit.
Ni neno moja na roho.
In Genesis 1:2.
Mwanzo 1:2.
Genesis 1:1.
Mwanzo 1:1.
And God created, in the beginning God created the heavens and the earth.
Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi.
Verse 2.
Mstari wa pili.
The earth was without form and void.
Na nchi ilikuwa ukiwa.
And darkness was upon the face of the deep.
Tena utupu na giza likuwa juu ya vilindi vya maji.
The spirit of God.
Roho wa roho ya Mungu.
The spirit of God.
Roho ya Mungu.
Moved.
Ikatulia juu ya
of the water, the spirit of God.
Roho wa Mungu.
So we see that God's actions
ona kabisa utendaji wa Mungu
and activities
na utendaji wake
kazi zake by his spirit
ni kwa roho wake.
So is how
hiyo namna ya Mungu
is through man
ni kupitia watu.
It breathed into man's nostrils
amempumlizia mwanadamu pumzi ya uhai. Uhai.
In Genesis 6:3,
kwenye Mwanzo 6:3,
he said, "My spirit shall no longer strive with man."
Akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele.
For he is flesh.
Kwa kuwa yeye naye ni nyama.
His days shall be 120 years.
Siku zake zitakuwa 120.
Now that was strive.
Sema lile neno
Genesis
kushindana.
6:3.
Kwenye 6:3 Mwanzo.
It means to abide with someone.
Inamaanisha ni kukaa na mtu.
So it means that the plan of God.
Kwa mpango wa Mungu
is that his spirit will abide with.
Ni kwamba roho wa Mungu akae na watu.
So which means that it is originally God's plan.
Kwa mpango kusudi la awali la Mungu la msingi kabisa.
The work of the spirit
ni kwamba kazi ya roho
will be through man.
Iwe kupitia watu.
Let's set it right again.
Hem tu iweke sasa hivi.
God works by his spirit.
Mungu anafanya kazi kwa roho yake.
The spirit of God.
Roho wa Mungu.
How does the spirit of God work?
Roho wa Mungu anafanyaje kazi?
He works with man.
Anafanya kazi na watu.
Because man is his image.
Kwa sababu mtu ni sura ya Mungu.
So get that right.
Sasa pata hiyo vizuri.
The work of the spirit.
Kazi ya roho.
Is his work.
Ni kazi yake.
Through man.
Kupitia watu.
So as we keep reading scripture.
Kwa unapozidi kusoma maandiko.
You will see the work of the spirit.
Utagundua kazi, utaona kazi ya roho.
Through man.
Ni kupitia watu.
So in John 14.
Kwa kwenye Yohana 14.
Through to 16.
Mpaka 16.
When he says he will convince the world of sin.
Alipokuwa anasema atahukumu ulimwengu habari ya
dhambi. That will be through men.
Hiyo itakuwa kupitia watu.
That's why he said I will give you another comforter.
Ndio maana amesema nitawapa msaidizi.
That he may abide with you forever.
Ili akae na ninyi hata milele.
So if you miss that one.
Kwa ukikosa hiyo.
You will miss verse 15, chapter 15 and chapter 16.
Utakosa sura ya 15 na sura ya 16 pia.
This is how it works.
Hivi ndivyo inafanya kazi.
He.
Yeah, yeah.
Gives his spirit to men.
Anawapa roho wake watu.
So that he will walk with men.
Ili afanye kazi na watu.
He gives his spirit to men.
Anawapa watu
so that he will walk with men.
Ili afanye kazi na
watu. So when he rose from the dead.
Kwa alipofufuka kutoka kwa wafu.
In John 20.
Yohana 20.
And verse 22.
Mstari 22.
John 20.
Yohana 20.
And 22.
Mstari 22.
Jesus came.
Yesu akaja.
Breathed on them.
Akavuvia.
And said.
Akasema,
receive you the Holy Ghost.
Pokeeni Roho Mtakatifu.
Receive you the Holy Ghost.
Pokeeni Roho Mtakatifu.
Verse 23.
Mstari 23.
Whosoever sins you remit.
Wote mtakaoondolea dhambi.
Are remitted unto them.
Wameondolewa.
Whosoever sins you retain.
Na wote mtakaofungia dhambi.
Are retained to them.
Wamefungiwa.
That he said receive you the Holy Ghost.
Sasa ile kupokea Roho Mtakatifu.
Remember what Holy Ghost means.
Kumbuka Roho Mtakatifu ni
Holy Ghost is God walking with men.
Roho Mtakatifu ni Mungu akifanya kazi na wanadamu.
So verse 23 of John 20.
Kwa mstari wa 23 wa Yohana 20.
Is a commandment.
Ni agizo.
To preach the gospel.
Kuhubiri injili.
To preach the gospel.
Kuhubiri injili.
It's not you just go somewhere and say your sins are forgiven.
Sio unaenda mbali na sema hivi nimeondoa dhambi zako.
When you read that.
Ukisoma hiyo.
We look 24:47.
Na Luka 24:47.
Repentance.
Toba
and remission of sins
na ondoleo la dhambi
will be preached
bitahubiriwa
in his name
kwa jina lake
among all nations
kwa mataifa yote
begin at Jerusalem
kuanzia tangu Yerusalemu.
So it's very clear to us
kwa iko wazi kabisa
that Jesus gave his spirit
ni kwamba Yesu alitoa roho
for that purpose
kwa kusudi hilo.
Let me see how you are following what I'm saying.
Angalia kama unanifuatilia.
Excellent.
Zuri.
So Acts of the Apostles chapter 1.
Kwa matendo ya mitume moja.
I only said that to give a background.
Nimesema hayo ili kuweka utangulizi.
So, verse 2.
Mstari wa pili.
Until the day in which he was taken up.
Hata siku ile alipochukuliwa juu.
After that he through the Holy Ghost.
Alipokuwa amekwisha kuagiza kwa roho yake.
Had given commandments.
Wale mitume aliowachagua.
Unto the apostles.
Wale mitume aliowachagua.
Whom he had chosen.
Wale mitume aliowachagua.
So if you have if in your Bible,
kama unaona kwenye Biblia yako,
you can put a note there.
Unaweza ukaweka alama pale.
And say the commandment.
Na kusema aha, agizo.
Matthew 28.
Mathayo 28.
18 to 20.
18 hadi 20.
Mark 16.
Marko 16.
15 to 20.
15 hadi 20.
Luke 24.
Luka 24.
47.
47.
John 20.
Yohana 20.
Verse 22 to 23.
21 hadi 23.
Is that very clear?
Umeelewa hiyo?
He gave them commandments.
Aliwapa agizo.
So you must know what the commandments are.
That's
what
natakiwa kujua agizo ni nini.
Verse 3.
Mstari 23.
To whom also he showed himself alive.
Ambaye aliwadhirisha nafsi yake.
After his passion.
Kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake.
By many infallible proofs.
Kwa dalili nyingi baada ya kuteswa kwake.
Being seen of them.
Aliwa
40 days.
Siku 40.
And speaking of the things.
Na kuyanena mambo
attending to the kingdom of God.
Yaliyohusu falme ya Mungu.
And being assembled together with them.
Hata walipokuwa wamekutana nao.
He commanded them.
Aliwaagiza
that they should not depart from Jerusalem.
Wasitoke Yerusalemu.
But wait for the promise of the Father.
Bali waingoje ahadi ya Baba.
Which you have heard of me.
Mliokuwa mmesikia kabla yangu.
Now pay attention here.
Sasa sikiliza kwa makini
hapa. These are focused this morning.
Hiki ndio kitu ambacho nakiangalia leo.
He asked them to wait for the promise of the Father.
Aliwaambia ngoja ahadi ya Baba.
Now you have wondered what are they waiting for again?
Unafikiri ni kitu gani wanakisubiri tena?
He died for our sins.
Amekufa kwa ajili ya dhambi zetu.
He was buried.
Alizikwa.
He rose from the dead.
Alifuka kutoka kwa wafu.
What are we waiting for again?
Tunasubiri nini tena?
And like we love to say among the Christocentric,
na kama tunavyosema sisi
Christ centered teachers. We say everything was finished.
Ambapo tunasema kila kitu kimekamilika.
It is done.
Imekwisha.
It is done.
Imekwisha.
Somebody once said everything that you need to do has been done by Jesus.
Mtu mmoja alisema kila kitu unachotakiwa kufanya Yesu ameshakifanya.
Enjoy it.
Kwa sasa hivi furahia tu.
Everything has been done.
Kila kitu kimefanyika.
He has prayed for you.
Amekuombea Yesu.
He has attended church for you.
Ameenda kanisani kwa ajili yako.
He has walked in love for you.
Amenenda katika upendo kwa ajili yako.
That's rubbish talk.
Huo ni takataka.
If everything was done,
kama kila kitu kimefanyika,
you won't have the epistles written at all.
Usingekuwa na haja ya kuandika nyaraka.
What are you writing about if everything is done?
Unaandikaje nyaraka wakati kila kitu kimeisha?
I Paul to the church in Ephesus.
Unasema mimi Paulo kwa kanisa la Efeso.
Done.
Imekwisha. Barua imeisha.
I Paul to the church in Corinth.
Mimi Paulo kwa kanisa la Korinto.
Well done.
Imemalizika kabisa.
I Paul to the church in Rome.
Mimi Paulo kwa kanisa la Rumi.
Don.
Imeisha.
Why is he giving instructions?
Kwa nini anaweka maagizo tena pale?
Why is he warning?
Kwa nini tena anaonya?
Why is he cautioning people?
Kwa nini anawaambia anawatahadhari?
Because it is not done.
Kwa sababu haijaisha.
There are things that are done.
Kuna mambo yamekamilika.
I say it like this, there's the finished work of Christ.
Nasemaga kuna kazi kamilifu ya Yesu Kristo.
There is the unfinished work of Christ.
Kuna kazi ambayo haijakamilika ya Yesu.
That's why you are here today.
Ndio maana uko hapa.
There is the ongoing work of Christ.
Kuna kazi inayoendelea ya Yesu.
So there is the finished work of Christ.
Kuna kazi iliyokamilifu.
There is the unfinished work of Christ.
Kuna kazi ambayo haijakamilika ya Yesu.
And there's an ongoing work of Christ.
Na kuna kazi inayoendelea ya Yesu.
You must understand the three.
Lazima uzielewe zote tatu.
You must understand the three.
Lazima uzielewe zote tatu.
There are things that have been done.
Kuna vitu ambavyo vimekamilika.
There are things that are yet to be done.
Kuna vitu ambavyo bado havijafanyika.
So your understanding of God's word must be very very clear on such issues.
Ufahamu wako sana la Mungu lazima uwe sahihi kwenye maeneo
haya. I follow what I'm saying here.
Nasikiliza haya.
So here is Jesus.
Yes, anasema.
He rose from the dead.
Amefuka katika wafu.
And then he still says they should wait.
Na bado anawaambia wasubiri.
Wait for what?
Tunasubiria nini sasa?
Why should they wait?
Tunasubiria, tunangoja nini?
Is it not, I mean, is everything not about forgiveness of sins?
Sio kila kitu kimemalizika kwa baada ya msamaha wa dhambi.
Since our sins are forgiven.
Dhambi zetu zimesamehewa.
What are we waiting for again?
Tunasubiria nini tena?
You see, I normally use this illustration.
Mara nyingi napenda kutumia mfano huu.
Many times when people are ignorant,
mara nyingi watu wanapokuwa ni wajinga,
they fill in the gaps.
Wanajijazia nafasi.
Let me tell you what I mean.
Wewe niseme ninachomaanisha.
I know it's not you.
Najua sio wewe.
But have you seen people sit for exams?
Lakini nimewahi kuona watu wakikaa kwenye mitihani.
And maybe the textbook of that particular course.
Na unaona kama vitabu vya somo hilo
has 15 chapters.
Ina sura 15.
But somehow,
lakini kuna namna,
maybe you just like the first four chapters.
Ya kwamba umeamua tu kukaa na sura nne za mwanzo.
So you read that one very well.
Umesoma hizo sura nne vizuri sana.
You didn't even have time to attend the lectures.
Ukua na muda pia kuhudhuria darasani.
So when the exam was coming,
kwa mtihani ukija,
you quickly read.
Unasoma kwa haraka.
You know, you read for one semester.
Unajua umesoma semester moja.
In two nights.
Kwa siku mbili.
Oh, is it you?
Usiku mbili.
Two nights.
Usiku muda,
so
usiku mbili.
You must have skipped many things.
Uchukue kila kitu.
Then you are praying.
Alafu naomba sasa.
That you read the area of concentration.
Usome vile.
You are believing God.
Sehemu ambayo mitiani itatoka.
What you read is what will come out.
Na unamwamini Mungu kwamba ulivyosoma ndio vitoke sasa.
So you now saw question one.
Kwa unaona swali la kwanza.
They took it from chapter 10.
Ametoka kwenye sura ya 10 ambayo hujafika.
You now had 1A, 1B, 1C, 1D.
Alafu hiyo la kwanza ina 1 mpaka C. A mpaka C.
You read question 2.
Alafu nasoma swali la pili.
Chapter 8.
Sura ya 8.
Ha.
Anasema
question 3.
Swali la 3.
Chapter 9.
Sura ya 9 ametoa huko.
Question 4.
Swali la 4.
And he said the first four compulsory.
Alafu anakuambia swali la 4 anasemaje yale manne ya mwanzo ni ya msingi. Lazima ufanye.
Question 5.
Swali la 5 sasa.
There's a bonus.
Lazima nyongeza.
Just 5 marks.
Marks 5.
And then I have 4 questions.
Alafu tayari na maswali manne
from chapter 1.
Kwenye sura ya kwanza.
You now look at this.
Alafu naanza kuangalia bati huko hewani.
At that point.
Wakati hapo sasa.
You know, you now say, what can I write in this? I mean, your answer booklet is so empty.
Unaona sasa kwamba naandika hapa nini na daftari.
He starts to write many things.
Unaanza kuandika mambo mengi.
You know, this that kind of question.
Unajua aina ya maswali kama haya.
You now focus on that question 5.
Sasa unaanza kuhangaika na swali la 5 unalolijua.
That's the one you read.
Hilo ndio lilolisomea.
You now write question 5 throughout the whole booklet.
Unaandika swali la 5 kwa kujaza booklet
zima. What they asked you?
And
the one they didn't ask you.
Na yale ambayo hajakuuliza.
Because you are putting it in your head.
Lakini kwa sababu iko kwenye kichwa chako.
You just download it.
Una download zote hizi.
If you like.
Unapekua vyote hizi.
Write 300 pages.
Unajaza sura.
If you like, write 300 pages.
Ukitaka andika hata sura.
On just question 5.
Kwa swali la 5 peke yake.
You are only going to get 5 marks.
Utaandika hata uandike kurasa nyingi kiasi gani utapata marks 5 tu.
You now ignore 1, 2, 3, 4.
Unaacha moja, mbili, tatu, nne.
And go to question 5.
Alafu naenda swali la 5.
And say, dear lecturer.
Unasema hakika ndugu mwalimu.
Be merciful.
Nionee huruma.
At least you know I understand this question.
Angalau ujue kwamba nimeelewa swali la 5.
You now focus on it.
Sasa angalia sasa hilo.
So for question 1 to 4.
Kwa swali la kwanza mpaka la
4. Just be filling the gaps.
Unakuwa unajaza tu vitu mule.
Using an idea.
Unakusanya mawazo mbalimbali.
There was one test I gave them in church.
Kuna testi moja niliwapa kanisani.
I asked them a question.
Niliwauliza swali.
They were leaders. They are leaders.
Wale ni viongozi.
This particular person.
Mtu mmoja huyu sasa.
Did not answer the question.
Hakujibu swali.
Answered another question.
Akajibu swali lingine.
That I didn't ask.
Ambalo sikumuuliza.
But answered it very well.
Alafu akalijibu vizuri sana.
I mean very, very well.
Akalijibu vizuri sana.
Wrote very well.
Aliandika vizuri sana.
But that was not the question.
Lakini hilo halikuwa swali.
So I scored the person 0.
Nikamwekea sifuri.
So say why?
Akasema kwa nini?
That's the beginning of false doctrine.
Hiyo ndio mwanzo wa mafundisho potofu.
They asked you A. They asked you A.
Wamekuuliza A.
You are answering B.
Alafu najibu B.
That's the beginning of false teaching.
Ando mwanzo wa mafundisho potofu.
The area you did not read.
Sehemu ambayo hujaisoma sasa.
Was where the question came out from.
Ndio sehemu ambayo swali limetoka.
You now see some of your classmates.
Unaona uliza ndugu zako
wengine darasani. For extra sheets.
Unaona wenzako wanachukua makaratasi mengine tu.
Unaangalia like this.
Nasema ha?
Ha.
Unaangalia hivi.
Now why did I say that?
Kwani nimesema hivyo?
There are things that people just filled the gaps.
Kuna vitu ambavyo watu wameamua kujijazia tu.
They didn't answer the question.
Hajajibu swali bado.
One of them.
Moja wapo.
One of them is why did Jesus die?
Sehemu moja swali moja hapo ni kwa nini Yesu alikufa?
He died for our sins.
Alikufa kwa ajili ya dhambi zetu.
You are correct.
Uko sawa.
But you are still answering question 5.
Lakini bado unajibu swali la 5.
So So for what?
Ili iweje sasa?
Ngoje sasa. So that we don't go to hell.
Ili tusiende jehanamu.
Okay, so Jesus died for your sins.
Well, yes, I'm for you, I'm
so that you don't go to hell.
Ili usiende jehanamu.
Okay, why then didn't you go to heaven the moment you received the gospel?
Sasa kwa nini hujaenda mbinguni baada tu ya kupokea injili? Pap.
Don't forget you are in the exam hall.
Usahau kwamba kwenye chuo cha mtihani.
You say, well, his salvation is free.
Okovu ni bure. Asema okovu wake ni bure.
You don't pay for it.
Haulipi.
So you start answering that this salvation is free.
Unaanza kusema okovu ni bure.
That's not the question.
Lakini hilo alikuwa swali.
It's why? What is the purpose?
Mauliza kwa nini? Kwa nini?
It's free. It's free.
Ni bure.
The devil cannot take it from you.
Yes, I kuchukua. Glory.
Glory.
Utukufu.
You are yet to answer the question.
Bado hujajibu swali lakini.
It's like when they ask many of us.
Ni kama wengine wetu wakiulizwa.
In Deuteronomy 22:5.
Kwenye kukumbuka watu 20.
A woman must not put on what pertains to a man.
Kwamba mwanamke asivae nguo
mavazi ambayo mwanamke. A woman.
Na mwanamume asivae mavazi
ambayo mwanamke.
Sasa mtu akauliza
swali. What does this verse mean?
Huu mstari una maana gani?
Rather than answer the question.
Hilo alijajibu swali.
Naanza
kusema
Read further.
Soma zaidi.
Did the same scripture not say you must not wear a cloth of two materials?
Kwani mstari huo unasema kwamba usivae nguo za aina mbili juu na chini?
Wearing a cloth of two materials?
Wewe umevaa tayari nguo tofauti hapo. Juu chini.
The same scripture says you must not plant two crops on the same
farm. Simesema pia usichanganye mazao mawili shambani.
The same scripture says you must not build a house without a balcony.
Baba anasema usijenge nyumba.
The guy said, "Oh."
Anasema,
"You know you never answered the question."
Lakini hujamjibu swali bado. Hujajibu swali bado. Juu ya mavazi.
You never answered the question.
Hujajibu swali juu ya mavazi.
They asked you a question.
Wamekuuliza swali.
A simple one.
Swali rahisi.
He said, "Why did Chelsea
kwa nini Chelsea
win conference league?
Imeshinda kombe la shirikisho.
You say my club has won every competition in the world.
Unasema timu yangu imeshinda mechi zingine zote ulimwenguni.
Including a competition for those who came eighth in the league.
Mpaka wale ambao wamekuwa wanane kwenye ligi.
How is that an achievement?
Hilo ni jibu.
It's like somebody saying I took every position in class.
Nisama kusema nimepata nafasi zote darasani.
Second, third, fourth, fifth, 10th, 20th, and he's celebrating.
Nafasi ya kwanza mpaka ya 20 na unafurahia hiyo.
It's not worth celebrating.
Lakini sio kinachoshangiliwa bali.
Conference league.
Kombe la shirikisho.
I know you are saying that word because I'm not talking about mine. Conference league is for those who are 6th and 7th in their league.
Kombe la shirikisho ni wale ambao ni wa 6th na 7th kwenye ligi.
Amen.
Kama ni Chelsea sema amina.
Somebody is very bold there. So the person asked you, what do you mean by man shall not put on what pertains to a woman?
Mtu amekuuliza nini maana ya mwanaume asivae mavazi
mpaka mwanaume. Answer that question.
Hujawahi kujibu hilo swali.
You just went straight to another verse.
Umeenda kwenye mstari mwingine.
That is the beginning of false doctrine.
Oh, haya ndio mwanzo wa mafundisho potofu.
Answer the question.
Jibu swali kwanza.
Paul said that a woman must not appear, must not prophesy with her head uncovered.
Paulo anasema mwanamke asitabiri wakati kichwa chake hakijafunikwa.
Semantics.
Alafu sasa unaanza kutafuta
he said cover the head, not the hair.
Unaanza kusema kwa lugha zingine amesema kufunika kichwa sio nywele.
That the hair is to cover the head.
Kwamba nywele ndo zinafunika.
Does that make any sense?
Hapo hujafanya hujasema chochote.
Everybody born into this world, including those who are bald headed now.
Wote waliozaliwa pamoja na wale ambao wana upara.
Including those who are bald headed.
Kuna watu ambao wamezaliwa
kana upara. They came with hair.
Walikuja na nywele.
Who was born without hair? Yeah.
Nani amezaliwa bila nywele?
So why will Paul be giving you instruction?
Sasa kwa nini Paulo anatoa
maagizo? To cover what has been covered.
Kufunika kitu ambacho kimeshafunikwa na nywele.
Again, that's the beginning of false doctrine.
Hapo ndo mwanzo mafundisho
potofu. Answer the question.
Jibu swali.
Hallelujah.
Amen. Hallelujah.
Answer the question.
Jibu swali.
Don't say it is air. How will Paul say
nywele?
You already have air, don't cover your head. Then what is the entire, what are those verses for?
Usiseme Paulo amesema tayari una nywele,
usifunike nywele. Don't say you don't understand.
Usiseme kitu usichokielewa.
Amen.
Amen.
You know, there are times like that when people don't know much of the Bible.
Kuna wakati watu wasipojua kuhusu Biblia.
Cover their eyes.
Wanafunika macho yao.
With those answers.
Kwa majibu hayo.
You say, look at Paul was just talking about using your head.
Paul alikuwa anaongea juu ya kutumia kufunika nywele zako.
If you have long hair, it's okay.
Lakini kuwa na nywele ndefu ni sawa.
Oh, thank you.
Nasema,
you are a gift to the body of Christ.
Yeah, wewe ni zawadi kwa mwili wa Kristo. Wewe ni baraka.
But you never answered the question.
Lakini hujajibu swali.
So why did Jesus come?
Kwa nini Yesu amekuja sasa?
He came to die for our sins.
Alikuja kwa ajili kufa kwa ajili ya dhambi zetu.
And what happened?
Na nini kitakachotokea?
Then it's free.
Sasa ni bure, bure.
And then for what purpose?
Na kwa ajili gani?
So that we will go to heaven.
Ili tuende mbinguni. Naha.
So how do we qualify to go to heaven?
Kwa tunawezaje kustahilishwa kwenda mbinguni?
You say it's free.
Unasema ni bure.
Let's talk among ourselves. It's free.
Tunasema tuongee kwamba ni bure.
You don't lose the salvation.
Haupotezi wokovu.
You know, most of the argument about whether you can lose your salvation or gain it or trade it.
Majadiliano juu ya kupoteza wokovu, kupata au kugawa.
Most of it is about going to heaven.
Mara nyingi ni kwa sababu yanahusishwa na kwenda mbinguni.
If you remove heaven from that discussion,
ukiondoa mbinguni kwenye majadala hayo,
the fight will end.
Watu hawapigani tena.
It's about going to heaven.
Kama ni kwenda mbinguni tu.
So we're now filling the gaps.
Sasa tunaanza kujazilizia
pale. Before we finally go to heaven.
Kwa mwishoni tutaenda mbinguni.
What are we going to be doing?
Tunaenda kufanya nini mbinguni?
Those who believe in the grace of God.
Wale wanaoamini kwenye neema ya Mungu.
We should just be enjoying grace.
Tutakuwa tunafurahia neema.
Those who don't believe in the grace of God that way.
Wale ambao hawaamini neema ya Mungu namna
hiyo. They say we'll fight to get there.
Nasema tutapigana.
They believe it is free.
Wanajua ni bure.
But then it is still not free.
Lakini sio bure kihivyo.
So everybody is saying the same thing.
Kwa kila mtu anasema kitu kile kile.
Then we will now fill the story with another one.
Kwa tunatafuta kujazilizia na kitu kingine.
That Jesus is coming soon.
Kwamba Yesu anakuja karibuni.
Are you ready?
Uko tayari?
Are you ready?
Je, uko tayari? Umejiandaaje?
So we are all getting ready. We are all getting ready.
Wote tunaanza kujiandaa.
So I remember one guy like that.
Nakumbuka mtu mmoja aina hiyo.
Well, he's a man of God.
Ni mtumishi wa Mungu.
There's no one guy like that.
Kuna mtu mmoja aina hiyo.
But he came for my birthday.
Alikuja kwenye siku yangu ya kuzaliwa.
30 years ago.
Miaka 30 iliyopita.
I asked him to share.
Nikamwambia aseme neno.
At my birthday.
Kwenye siku yangu ya uzaliwa.
Rice was already made.
Tayari wali ilikuwa tayari pale.
And soft drink.
Na vinywaji viko tayari.
Just share.
Akaanza kuongea.
And bless us.
Ili atubariki.
That's how we came up with the fact that he came up with his story.
Akakuja na hadithi.
It was me. You know my birthday is me.
Siku ya harusi ni ya kwangu.
So he said in March. He said in March.
Akasema mwezi wa tatu.
That somebody who died.
Kwamba kuna mtu alikufa.
Rose.
Akafufuka.
During the burial.
Siku ya kuzika.
And when he rose.
Na alipofufuka.
He said he had a message from Jesus.
Akasema akasikia ujumbe kutoka kwa Yesu.
He said Jesus told them.
Yesu akawa amewaambia.
That he was planning to come in March.
Kwamba alikuwa anataka aje mwezi wa tatu.
But as he was coming.
Lakini alipokuwa anakuja, anataka kuja.
He saw that the church was not ready.
Akakuta kanisa kumbe alijajiandaa.
So he went back.
Wakarudi.
He came again in April.
Akaja tena mwezi wa
nne. March, April, May.
Kwa hiyo mpaka mwezi wa tano.
He looked again.
Akaangalia tena. Asema,
So many Man U fans in church.
Akakuta kuna washabiki wengi wa Manchester kanisani.
They are not ready.
Sasa hako tayari.
Then he now warned.
Sasa akaoja sasa.
He said the third time he was going to come.
Akasema mara ya tatu akija.
No, it was 1996, sorry.
Mwaka 1996.
He said whether the church is ready or not.
Either kanisa limejiandaa au halijajiandaa.
He will come.
Atakuja.
In fact, that guy said that there was an angel who was about to blow the trumpet.
Tena alisema kuna malaika ambaye amekaribia.
You know your ignorance
kupiga parapanda.
Your ignorance will show up in your visions and dreams.
Unajua, let me finish that.
Said the angel.
Ujinga wako utaonekana kwenye maono na ndoto zako.
Hold on. Don't blow it yet.
Wao wanasema malaika usipulize kwanza.
Because if you blow it, those in Stamford Bridge will not hear it.
Kwa sababu ukipiga wale Stamford Bridge hawatasikia.
So don't blow it.
Kwa usipulize.
But this the third time.
Lakini mara ya tatu.
Whether you are ready or not.
Uko tayari au uko tayari?
You will come.
Atakuja.
That's Number five question.
Hiyo ni swali namba tano pia.
Without knowing number one, two, three, four.
Tumeacha namba moja mpaka
nne. So you are just writing anything.
Kwa unajaza kitu chochote.
The way you don't know the question. You just be writing anything, long, long English.
Unaandika Kiingereza virefu.
You be defining. Definition is defined as.
Unaanza kusema maana ya.
Defining what has been defined.
Ambayo maana yake ni kusema maana ya kilichosemwa maana yake tayari.
It's because you don't know the question.
Hata kama hujui swali.
So what we have done over the years.
Kwa tumekuwa tukifanya hivi kwa miaka.
Is to fill in the gaps.
Kwa tunajazilizia.
You now be asking questions.
Sasa tunauliza maswali.
So when Jesus comes,
kwa Yesu akija,
he takes us away.
Anatuchukua.
What's now going to happen?
Kwa tunaenda kutokea nini sasa?
They will.
Nasema,
people that remain on earth.
Wale watakaobaki duniani sasa.
He will come the second time.
Atakuja mara ya pili sasa.
But this time around.
Lakini akija sasa.
Is not grace.
Asio neema.
Is not this blood.
Sio damu yake.
They will save themselves with their own blood.
Watajiokoa kwa damu yao.
That's question five.
Hiyo ni swala tano.
You are just feeling.
Unajaziliza tu. Unajazia.
That there's one antichrist.
Lakini sasa kuna mpinga Kristo mmoja.
That antichrist.
Huyo mpinga Kristo.
When he shows up,
akijidhihirisha,
he will give everybody 666.
Atampa kila mtu 666.
He will first give us like ATM card.
Kwanza ataanza kutupa kama kadi za benki.
At that point you have choice.
Lakini wakati huo unaweza kuchagua.
But when you refuse the ATM card.
Lakini ukianza kupokea
kadi. After 3.5 years.
Baada ya miaka
mitano. Who knows this story?
Nani anajua story kama hizi?
He will now put the ATM number.
Sasa
the,
ile
the pin.
Ile pin
on your skin.
Inawekwa kwenye ngozi yako.
And it's a general pin. Na, the pin is one singular pin.
Na hiyo pin.
It's not pin number. Pin. The pin you use to have. You know pin now? Your card number and your details. Then the pin.
The password.
Aha.
The pin, okay.
Everybody has the same password.
Watu wote watakuwa na pin moja, password moja.
666.
Watu watakuwa na 666.
So you know, I say, where would they put it?
Sasa nasema, sasa kwa nini atuweke?
You put on your right hand.
Aeke kwenye mkono.
On your right hand.
Ateke kwenye mkono wa kulia.
What if I cut the hand?
Kwa nikikata mkono,
they say it will show up on your leg.
Itatokea kwenye mguu. Itatokea kwenye mguu.
Eh. Okay. So anywhere you go,
popote utakapoenda,
the Antichrist will see you.
Mpinga Kristo atakuona.
When they developed that particular doctrine,
walipotengeneza hilo fundisho,
there was no CCTV.
Kulikuwa hakuna kamera za CCTV
or drone.
Au makamera yale yanayokwenda juu.
Or satellite imagery.
Au satellite.
So they thought that seeing everywhere at the same time.
Asema,
is a miracle.
Kwa walijua kwamba kuonekana kila mahali ni muujiza wakati huo.
Science has taken that out of that.
Science imeanza kuiaibia huo ufunuo tayari.
If you say it now, it doesn't make sense.
Kwa sababu sasa hivi ukisema hata hivyo haina maana.
Because there are enough satellites that see everyone.
Kwa sababu sasa hivi unaonekana duniani kote.
Maybe he's preparing for the Antichrist.
Nasema inawezekana anatuandaa kwa ajili ya mpinga Kristo. Maandalizi.
You don't think so? I think so.
Nafikiri nadhani.
Drones.
Angalia hivyo kamera za kukaa juu hewani zile.
CCTV.
Kamera za CCTV.
Those are the tools the Antichrist is going to use.
Huo ni vitu ambavyo mpinga Kristo anaenda kutumia.
Who will operate it?
Sasa nani atakuwa anazifanyia kazi, anaziendesha?
Now I know about my country.
Mimi najua kwenye nchi yangu.
If you put a Nigerian in charge of that CCTV.
Ukimpa Nigeria asimamie hizo cameras.
We can talk to each other.
Yeah, but tunaweza tukaongea wenyewe
kwa. I say when I am passing.
Nasema wakati napita.
Put off the CCTV.
Embuzima hiyo.
He will do it.
What about you?
I'm trying to tell you that there are, okay, you know, I say, okay, what about, say, nobody will be allowed to die.
Na anasema, hakuna mtu ataruhusiwa kufa.
So, say, if you stab yourself,
hata ukijitoboa, haufi.
That means you have eternal life.
Maana tayari hapo na uzima wa milele.
You can see that people just fill in the gaps.
Umegundua kama watu wanajazilisha tu swala tano.
It doesn't make sense.
Aina maana yoyote kabisa. Aina.
This story I'm telling you now.
The thing I'm going
to tell you. This story of Jesus coming to take people away.
Iya Yesu kuja na kuwabeba watu.
And the one big antichrist.
Na mpinga Kristo mmoja mkubwa hivi.
If Paul was sitting here.
Kama Paulo angekuwa leo hapa.
And Peter.
Na Petro.
They will be hearing for the first time.
Watangoa anasikia ufunuo mpya kabisa.
That, eh.
Asema, ah.
Eh.
Eh.
Paul will say, ah. Even me that you say my doctrine is, I've never heard this one before. These guys can teach. They'll not ask Jesus. Jesus will say, I never knew them. Because it does not exist in the Bible. It's just filling the gaps that people have done over the years. Hope you are following what I'm saying here. And it stems from one thing that has been missing. Why did Jesus
come?
He came to die for our sins.
Then what? Alafu.
That statement is not complete. That Jesus came to die for our sins. Full stop.
Nukta.
It is not complete. It's not a complete statement.
Now,
at this point, if you want to sleep, sleep.
Lala.
So you don't hear half of what I'm saying. You know, so it's good. It's, don't wake up and say Jesus didn't just die for us.
He
said there's nothing called Antichrist. You know, in the time I've been around, I'm going to be around for a longer time. You know, I've seen many antichrists. There was one, he was Pope, the Pope of the Catholic Church. But he now died. Then there was one King Juan Carlos of Spain.
He also
died.
There
was a time he was Hitler. I was not born then, but I knew Hitler was also antichrist. There was Mussolini.
Mussolini pia.
Was also antichrist. But they all died.
Lakini watu wamekufa sasa.
There was not another time.
Sasa kuna wakati mwingine.
It was Saddam Hussein.
Alikuwa ni Saddam Hussein.
Ah, they say Hussein is the antichrist.
Nasema Saddam Hussein mpinga Kristo.
But they caught that one in a well.
Lakini wakamkamata chini ya kisima.
It was just looking like.
Wakamchukua tu hivi.
Antichrist.
Mpinga Kristo.
They canceled his own name.
Wakamkata jina lake.
Then September 11th. September
11, 2001.
The new Antichrist was Osama bin Laden.
Pinga Kristo mpya akawa ni Osama bin Laden.
Until he was also caught.
Mpaka naye alipokamatwa.
And killed.
Akauawa.
Then people looked around.
It's
Bill Gates.
Akasema ni Bill Gates sasa.
You know why they said Bill Gates?
Because
we all use Microsoft.
That's
how the Antichrist will reign. He will be in our homes and our
computer.
But by the time he was no longer the richest man,
then
a black man became the president of America. Look at his name again. Barack Hussein. Obama.
Barack Hussein Obama. Jina lake.
S is of Osama.
Angalia F. Iko kari, S na, ilo, ile, S na B. Osama na Obama.
Antichrist.
Pale Obama na mpinga Kristo.
But he did 8 years.
Lakini akafanya miaka minane.
He went back to his house.
Akaenda nyumbani kwake.
He just removed the title of Antichrist
kwenye from cheo.
You are not worthy.
Wewe ustahivi.
So as we speak, we are looking for an antichrist. If you have found one, please let us know. So that we can give somebody that title. Because all the other ones we have chosen, they have failed us. We need a correct antichrist. I hope you are following what I'm saying here. Like I said, if you want to sleep, sleep now. So Jesus died for what purpose?
Yesu alikufa kwa ajili ya jambo moja.
You need to allow the scriptures to explain it.
Yaeleze.
Are you following what I'm saying?
Nifuatilia.
Now, in scripture,
katika maandiko,
Amos 3:7. Amos 3:6-7. It says, God will do nothing.
Asema, Mungu afanye jambo lolote.
Except he reveals it through his servants, the prophets.
Bila kuwajulisha watumishi wake manabii.
In the Old Testament, was it yesterday I showed you that the Bible is called the prophets? Because of the role of prophets, they are the spokespersons of God. Everything God does in the earth,
kila kitu ambacho Mungu anafanya duniani,
men announce it.
Ni wanadamu ndio wanaitangaza.
Noah announced God's plan.
Nuhu alitangaza mpango wa Mungu.
He was born for that purpose.
Alizaliwa kwa ajili ya kazi hiyo.
He was a prophet.
Alikuwa nabii.
Abraham was a prophet.
Abraham alikuwa nabii.
Genesis 20 verse 7.
Mwanzo 20,
Isaac was God's prophet.
Isaka alikuwa nabii wa Mungu.
Jacob was God's prophet.
Yakobo alikuwa nabii wa Mungu.
Joseph was God's prophet.
Yusufu alikuwa nabii wa Mungu.
Moses was God's prophet.
Musa alikuwa nabii wa Mungu.
So Hebrews 1:1.
Kwa Waebrania 1:1.
It says God.
Anasema Mungu.
Who at sundry times.
Ambaye zamani.
And in diverse manners.
Na kwa njia mbalimbali.
Spoke in time past.
Alisema.
Unto our fathers the prophets.
Kwa baba zetu kwa njia katika manabii.
So God.
Kwa hiyo Mungu.
Will use prophets.
Atatumia manabii.
To declare his message.
Kutangaza ujumbe wake.
From Genesis
kutoka mwanzo
to Malachi
mpaka Malaki,
they can all be called prophets.
Wote wanaweza kuwa manabii.
Where God will announce his plan,
ambapo Mungu atakuwa anatangaza mpango wake
through a man,
kupitia mtu.
Are you paying attention?
Uko unanifuatilia?
Are you paying attention?
Unanifuatilia?
So it's those prophets,
oh, nabii wa Mungu,
that God will use,
ambaye Mungu atamtumia,
to tell us,
kutuambia
what he is to do.
Mungu anataka kufanya nini?
So when you get to the four gospels,
like tukienda kwenye injili nne sasa,
there was now a unique prophet.
Kulikuwa sasa nabii mmoja.
You know him very well. His name is John the Baptist.
Namjua vizuri, anaitwa Yohana Mbatizaji.
Actually John the Baptizer.
Actually Yohana anayebatiza.
So now this prophet,
sasa huyu nabii,
was prophesied about.
Alikuwa ametabiriwa pia.
In Isaiah chapter 40 verse 3.
Isaiah 40
verse 3.
Isaiah
40 verse 3.
Isaiah 40 mstari wa 3.
Is a voice of one,
sauti ya mtu,
crying in the wilderness.
Aliaye nyikani.
Prepare the way of the Lord.
Tengenezeni njia ya Bwana.
Now Mark 1 verse 2 and 3.
Marko 1 mstari wa kwanza hadi wa 3.
Records that fact about John.
Alisema habari hiyo kuhusu Yohana.
Malachi 3:1-2.
Malaki 3:1.
He said, I will send my messenger before my face.
Amesema nitamtuma mjumbe wangu.
That person was John.
Huyo mtu ni Yohana.
So that is why,
ndio maana,
his birth,
kuzaliwa kwake,
was recorded,
iliandikwa vizuri,
just before Jesus's own,
kabla Yesu hajazaliwa.
It was very supernatural.
Ilikuwa ni kwa kimungu kabisa.
It was supernatural.
Ilikuwa ya kimungu kabisa.
Miraculous.
Ya kimiujiza.
Just like Jesus.
Kama Yesu alivyozaliwa.
Only different.
Tofauti yake ni kwamba,
are you following what I'm saying?
Yeah.
There were two miraculous births.
Kulikuwa na miujiza miwili ya kuzaliwa.
John,
Yohana,
then Jesus.
Na Yesu.
John's mom and dad were, the mom was barren. The mom was
mama yake Yohana na baba yake mama alikuwa hawezi kuzaa.
Elizabeth. But then God gave them the promise.
Lakini Mungu akawapa ahadi
that they will have a child.
Na kwamba atapata mtoto.
In fact, Zachariah the dad.
Zachariah ni mbaya ni baba.
He doubted.
Akaona shaka.
And then the angel asked him to be dumb for a while.
Kwa malaika akamwambia awe bubu kwa muda.
But John,
lakini Yohana,
was that prophet,
alikuwa ni huyo nabii,
that will come before Jesus,
ambaye atakuja kabla ya Yesu, tamtangulia.
What was his responsibility?
Kazi yake ilikuwa ni nini?
His role was to point out Jesus to Israel.
Kazi yake ilikuwa ni kumshuhudia Yesu.
Now let us read the text together.
Tusome sasa ya maandiko.
Matthew 3.
Mathayo 3.
Are you following?
Unafuatilia?
Are you following here?
Unafuatilia hapa?
Matthew 3.
Mathayo 3.
And verse 3.
Mstari wa 3.
For this is he.
Kwa huyu ndiye.
That was spoken of by the prophet Isaiah.
Alinenwa na nabii Isaya.
Saying.
Akisema.
The voice of one.
Sauti ya mtu.
Crying in the wilderness.
Aliaye nyikani.
Prepare the way of the Lord.
Itengenezeni njia ya Bwana.
Make his path straight.
Yanyosheni mapito yake.
You see it in Luke 3:4.
Utaiona kwenye Luka 3:4.
Mark 1:3.
Marko 1:3.
And John 1:3.
Marko 1:3. Na John na Yohana
3:4. Mark 1:3 and John 1:23.
Na Yohana 1:20.
All the four gospels identified him.
Injili zote nne zinamtambua Yohana Mbatizaji.
As the voice that will point out who Jesus is.
Kama sauti itakayomtambulisha Yesu.
Pay attention here.
Sasa angalia kwa makini.
At the birth of Jesus.
Katika kuzaliwa kwa Yesu.
The angels.
Malaika.
Angels.
Malaika.
Said two.
Walituma.
Said two things.
Walisema vitu viwili.
One spoke to Joseph.
Moja aliongea na malaika.
Matthew 1:21.
Aliongea na Yusuf.
You will call his name Jesus.
Atasema Mathayo 1:21. Sasa mtamta jina lake Yesu.
Save his people from their sins.
Maana ndiye atakao waokoa watu wake na dhambi zao.
Then another one spoke to, that's Gabriel, spoke to Mary.
Mwingine aliongea na Mariam.
Luke 1:31.
Luka 1:31.
Through to 38.
Mpaka 38.
Aha. So you could see that angels spoke about Jesus.
Unaona malaika alizungumza juu ya Yesu.
But the pattern of God.
Lakini mtindo wa Mungu.
Is it angels or prophets?
Ni malaika au manabi?
Prophets. Angels can play a temporary role.
Malaika wanaweza wakafanya kazi fulani kwa muda.
But angels have limited information.
Lakini malaika wana upungufu wa taarifa.
Like God's prophets.
Kama kukipananisha na manabii wa Mungu.
Because man is the image of God.
Kwa sababu mwanadamu ndio sura ya Mungu.
So whilst angels,
lakini malaika
will give us some information.
Watatupa taarifa fulani.
It is man that will tell us the full information.
Mwanadamu ndo atatuambia habari
kamili. Who's following what I'm saying here?
Nani anafuatilia hapa?
So don't forget this part.
Usahau hicho nilichosema.
It's very important.
Ni muhimu sana.
Now, don't forget also it was an angel who announced the birth of John.
Usahau kwamba pia ni malaika aliyetangaza kuzaliwa kwa Yohana.
An angel also announced the birth of John.
Na Yohana na malaika pia alitangaza kuzaliwa kwa.
But wait. Yes. Who first told us about John? Was it an angel or a prophet?
Mtu wa kwanza kutuambia habari za Yohana ni malaika au Yesu?
Huh?
Au nabii?
Isaiah.
Ni malaika
40.
Au nabii? Ni Isaiah.
Malachi 3.
Alafu,
so that means the angel role there is temporary.
Kwa kazi ya malaika pale ni ya kitambo.
It is still a prophet that will announce what God is doing.
Ni malaika, ni nabii.
Who's following what I'm saying? Are you learning something here?
Nasikia kitu hapo.
So good. So we now have a prophet.
Sasa tunakuwa na nabii.
Who had been prophesied about?
Ambaye tayari alitolewa unabii kuhusu.
His name is John.
Anaitwa Yohana.
Luke's Gospel chapter 1.
Luka moja mstari wa kwanza.
Luke's Gospel chapter 1.
Luka kitabu cha Luka sura ya kwanza.
This is Zechariah now prophesying.
Zakaria sasa hapa anatoa unabii.
In verse 67.
Kwenye mstari wa 67.
He now spoke about who John is.
Akasema sasa Yohana ni nani?
Because of our time.
Kwa sababu ya muda wetu.
I would say in verse 76.
Itakaa kwenye 76.
He says, thou child shall be the prophet of the highest.
Utaitwa nabii wake aliye juu.
For thou shalt go before the face of the Lord.
Kwa maana utatangulia mbele za uso wa Bwana.
To prepare his ways.
Umtengenezee njia zake.
So he went ahead of the Lord.
Kwa anamtangulia Bwana.
To prepare his ways.
Kutengeneza njia yake.
You can see that what Zechariah said here.
Unaona ya kuwa alichosema Zakaria hapa.
Is more explicit.
Ni maelezo ya muhimu sana.
Than what the angel said.
Kuliko kile ambacho malaika alisema.
Let's look at what the angel said.
Tuangalie malaika alisemaje.
Luke 1.
Luka moja hiyo.
Verse 13.
Mstari wa 13.
Fear not, Zechariah, for thy prayer is heard, that thy wife Elizabeth shall bear thee a son, and thou shalt call his name John.
Usiogope Zakaria, maana dua yako imesikiwa na mkewe Elizabeth.
Thou shalt have joy and gladness.
Atamwita jina lake Yohana.
And many shall rejoice at his birth. Are you seeing it?
Na utakuwa na furaha na shangwe.
He shall be great in the sight of the Lord, and shall drink neither wine nor strong drink. He shall be filled with the Holy Ghost even from his mother's womb.
Atakunywa divai, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama.
And many of children of Israel shall turn to the Lord thy God.
Na watu wengi katika Israel watarejea kwa Bwana.
He shall go before him in the spirit and the power of Elijah.
Na atatangulia katika nguvu zake.
To turn the hearts of the children and the disobedient to the wisdom of the
Lord.
To make ready a people prepared for the Lord.
Na kuwekea Bwana tayari kwa leo tengenezwa.
But now look at when Zechariah prophesied.
Sasa angalia namna Zechariah alivyosema.
From verse 68.
Isaiah 68.
Through to verse 80.
Mpaka 80.
He included Abraham.
Alimweka Ibrahim.
Included redemption.
Aliweka ukombozi.
He said it was more elaborate.
Ilikuwa na maelezo mengi zaidi.
In who John was.
Kwamba Yohana ni nani.
Are you following what I'm saying here?
Unanifuatilia?
So John is the prophet.
Kwa Yohana ni nabii.
That will tell us why Jesus came.
Ambao atatuambia wakati Yesu alikuja.
Hope you are learning here.
Unajifunza kitu hapa?
John is that prophet.
Yohana ni huyo nabii.
That will tell us why Jesus came.
Ambao atatuambia kwa nini Yesu amekuja.
Now for quick reference.
Kwa sababu ya kunukuu kwa haraka.
If you read the book of Acts.
Soma kitabu cha Matendo ya Mitume.
John was referenced many times.
Yohana alitajwa mara nyingi.
Now in Acts 1.
Matendo ya Mitume moja.
Jesus himself.
Yesu mwenyewe.
In verse 5.
Mstari wa 5.
He said, John truly baptized with water.
Asema Yohana kweli alibatiza kwa maji.
Not many days hence.
Lakini siku si nyingi.
He shall baptize with the Holy Ghost. I'm going to come back to that shortly.
Nitarudi hapo.
When they were going to replace Judas.
Lakini walipokuwa wanataka kumweka Yohana.
What was the
kumtoa Yuda, kumweka mtu mwingine?
What was the conditions they used?
Waliangalia nini?
Acts 1:21 and 22.
Matendo moja, 21 na 22.
They said one who had been with us from the baptism of John.
Akasema mtu ambaye alikuwa pamoja nasi tangu batizo wa Yohana.
So John played a major role.
Kwa hiyo kuna kazi kubwa ya Yohana inaonekana.
In the Great Commission.
Katika agizo kuu.
Again, Acts of the Apostles.
Matendo ya Mitume.
Acts of the Apostles.
Matendo ya Mitume.
Chapter 11.
Sura ya 11.
Chapter 10 actually.
Sura ya 10.
When Peter was preaching in the house of Cornelius,
Petro alipokuwa na hubiri nyumbani kwa Cornelius,
how did he introduce Jesus?
Alimwelezeaje Yesu?
In verse 37.
Mstari wa
the word I say you know.
Mstari wa 37.
Which was published throughout
Jambo all the world. Alilonena katika Yahudi,
and beginning from Galilee.
Kwanza Galilaya.
After the baptism which John preached.
Baada ya ubatizo aliyohubiri Yohana.
So John is referred to again.
Kwa Yohana ametajwa pale.
Acts 11.
11 Matendo.
Verse 16.
Mstari wa 16.
John is referred to again.
Yohana anatajwa tena.
Acts 13.
13 Matendo.
Now, so this is, I mean, if you say it's Peter, that means, well, because Peter was, he knew who John was.
Petro alikuwa anamjua Yesu.
What about Paul?
Yohana nani?
Paul.
Lakini vipi kuhusu Paulo?
Paul did not see John.
Paulo na Yohana hawakutana.
He never met John physically.
Hawajakutana.
But John was part of his message.
Lakini Paulo alimtaja Yohana.
Acts 13.
Kwenye sura ya 13 ya Matendo ya Mitume.
Acts 13.
13 sura.
And verse 23.
Mstari wa 23.
Of this man's seed that God raised to his promise.
Na katika uzao wake mtu huyo.
According to his promise, sorry. Raised unto Israel his Savior Jesus.
Amewaleta Israeli mwokozi, yani Yesu.
Let's look at 24.
Angalia 24.
When John had first preached.
Yohana alipokuwa amekwisha kuhubiri.
Before his coming.
Kabla.
Baptism of repentance for the people of Israel.
Habari ya ubatizo wa toba kwa Israeli.
And John fulfilled his course.
Na Yohana alipokuwa maza mwendo wake.
He said.
Alinena.
Who think ye that I am?
Mwanidhani mimi kuwa ni.
I am not he.
Mimi siye.
But behold.
Lakini angalia.
Here comes one after me.
Anakuja mmoja nyuma yangu.
Whose shoes of his feet I'm not worthy to lose.
Ambaye mimi sistahili kumlegeza zea viatu vya miguu yake.
Paul is referencing John.
Kwa Paulo anamtaja Yohana.
Acts 9:18.
18. 18 Matendo.
And verse 25.
Mstari wa 25.
We see another person.
Tutaona mtu mwingine.
Apollos.
Apollo.
Who knew only the baptism of John.
Ambaye alijua tu ubatizo wa Yohana.
Acts 19.
19 Matendo.
Verse 2 through to 4.
Mstari wa 2 hadi 4.
We see disciples of John.
Naona wanafunzi wa Yohana.
And then verse 4.
Mstari wa 4.
Paul.
Paulo
now repreach John's message.
Sasa akaanza kuandika kwenye ujumbe wa Yohana.
So from Peter
kutoka Petro
to the apostles
mpaka mitume
to Paul
kwa Paulo,
they were preaching John's message.
Walikuwa wanahubiri ujumbe wa Yohana.
Why?
Kwa nini?
Because John is the prophet.
Kwa sababu Yohana ni nabii.
That defines the ministry of Jesus.
Ambaye ndiye ataelezea huduma ya Yesu.
Let's add one more thing.
Tuongezee kitu kimoja.
It was John who ordained Jesus.
Ni Yohana ndiye aliyem mweka wakfu Yesu.
That's a very strong statement.
Hiyo ni neno zito sana.
What is ordination?
Nini maana ya kumweka mtu wakfu?
Ordination means to make a public announcement of a man's ministry.
Kumweka mtu wakfu ni kutangaza huduma ya mtu kwa watu.
Ordination means to publicly
ni kutangaza mbele za umati.
Endorse someone's ministry and calling.
Na kuhusiana na kupitisha udhibitisho huduma ya mtu.
Who did it for Jesus?
Na mtu wake. Nani aliyemfanyia Yesu
hivyo? Was it the angel?
Ni malaika?
No.
Apana.
Who did it?
Nani aliyemfanyia kazi hivyo Yesu?
John.
Yohana.
So John is that voice.
Boy, Yohana ndio hiyo sauti.
That authentic voice.
Sauti halisi.
About what the ministry of Jesus was about.
Kuelezea huduma ya Yesu ni nini.
Who's following what I'm saying here?
Naye anafuatilia hapa.
So we must listen to John.
Kwa lazima tumsikize Yohana vizuri.
What did John say about Jesus?
Yohana alisema nini kuhusu Yesu?
What did he say about Jesus?
Alisema nini kuhusu Yesu?
Go to Matthew 3 again.
Nenda Mathayo 3 tena.
What did he say about Jesus?
Alisema nini kuhusu Yesu?
In verse 11.
Mstari wa 11.
I indeed baptize you with water.
Kweli mimi nawabatiza kwa maji.
Unto repentance.
Kwa ajili ya toba.
But he that comes after me.
Bali yeye ajaye nyuma yangu.
Is mightier than I.
Ana nguvu kuliko mimi.
Now I'm going to ask a question.
Naenda kuuliza swali.
Was Jesus already born here?
Yesu tayari alikuwa mtaani amezaliwa.
Was he already born?
Alikuwa hapo mtaani.
So that comes after me.
Oh, anakuja nyuma yangu.
He's not talking about when he will be born.
Alikuwa anazungumzia habari za kuzaliwa kwake.
He's referring to his ministry.
Alikuwa anazungumzia huduma yake.
Are you following this?
Nalifuatilia hapa.
He that comes after me.
Yeye ajaye nyuma yangu.
Is mightier than I.
Ana nguvu kuliko mimi.
Whose shoes I am not worthy to bear.
Sistahili hata kulegeza.
He will baptize you.
Yeye atawabatiza.
With the Holy Ghost.
Kwa Roho Mtakatifu.
And with fire.
Na kwa moto.
He will baptize you.
Atawabatiza.
With the Holy Ghost.
Kwa Roho Mtakatifu.
And with fire.
Na kwa moto.
Luke's Gospel.
Luka.
Sorry, Mark's Gospel.
Marko.
Chapter 1.
Moja.
And verse 7.
Moja, wa saba.
Verse 7 and 8.
Saba na nane.
This is John now.
Huyo ni Yohana sasa.
He preached saying,
akahubiri akisema,
there comes one mightier than I.
Yuaje nyuma yangu aliye na nguvu kuliko mimi.
After me.
Ambaye mimi.
Is he talking about his birth or his ministry?
Alikuwa anafikiria kuzaliwa kwa Yesu.
Huh?
Au huduma yake.
Because they were just a few months older than each other.
Kwa sababu wametofautiana miezi michache.
So he's talking about his ministry.
Kwa alikuwa anazungumzia huduma.
The latchet of whose shoes I'm not worthy to stoop down and unloose.
Ambayo gidamu ya viatu vyake sistahili kuinama kulegea.
Let's read verse 8 together.
Tusome mstari wa 8 wote kwa pamoja.
Are we ready? Read your tuko, whatever version you are reading.
Tuko pamoja soma.
Verse 8.
Mstari wa
8. Let's go together.
Tuko pamoja.
I indeed
mimi nalibatiza kwa maji.
But he shall baptize you with the Holy Ghost. Bali yeye atabatiza
kwa Roho Mtakatifu.
Okay, let's read Luke's account.
Some Luke sasa alivyoandika.
Luke 3.
Luke 3.
Verse 16.
Mstari wa 16.
John answered saying to them,
Yohana alijibu akawaambia,
I did baptize you with water.
Kweli mimi nawabatiza kwa maji.
But one mightier than I.
Lakini mwenye nguvu kuliko mimi.
The latchet of whose shoes.
Ambaye sahili kulegeza kidamu.
I am not worthy to unloose.
Ya viatu vyake.
He shall baptize you with the Holy Ghost.
Yeye atabatiza kwa Roho Mtakatifu.
And with fire.
Na kwa moto.
John 1.
Yohana 1.
So how many references do we have now? 3.
Tatu.
And they are all consistent.
Tumepita sehemu ngapi mpaka sasa ni tatu na zote zinafanana.
Did you notice that John did not talk about Jesus dying for our sins?
Even najua Yohana
who has noticed?
Hajazungumza Yesu kufa kwa ajili ya dhambi zetu.
He talked about it. He talked about judgment no doubt, but he didn't talk about Jesus. He didn't mention it.
Hakuzungumza Yesu kufa kwa ajili ya dhambi Yohana Mbatizaji.
Because if he did,
kwa sababu angesema hivyo,
the apostles would not have been surprised that Jesus died.
Mitume wasingeshangaa Yesu anakufaje.
Hope you are learning something here.
Majifunza.
He didn't talk about it.
John
chapter 1.
Yohana 1.
Now this is a bit longer.
Sasa hii ni ndefu kidogo.
So we're going to start from verse 19.
Tunaanzia mstari wa 19.
And this is the record of John.
Na hii ni na huo ndio ushuhuda wa Yohana.
Maybe I should start from somewhere. Verse 15 first of all.
Mstari wa 15 kwanza.
John bore witness of him.
Yohana alimshuhudia.
And cried,
akapaza sauti yake,
saying,
akasema,
this was he of whom I spake. He that comes after me is preferred before me. For he was before me.
Kwa maana alikuwa kabla yangu.
Now, is he saying he was born before me?
No. Alikuwa anazungumzia kwamba amezaliwa kabla yangu.
He was before me.
Will mean
that
alikuwepo
Jesus
kabla.
Pre-existed the incarnation.
Ina maana Yesu alikuwepo kabla hajazaliwa.
Are you following what I'm saying here? Now, look at verse 19. And this is the record of John. When the Jews sent priests and Levites from Jerusalem to ask him, who are you? He confessed and denied not. And confessed, I am not the Christ.
Mimi siye Kristo.
I need your ears totally to what I'm about to say next.
Naomba masikio yako yawepo hapa.
He said, I am not the anointed one.
Amesema, mimi siye Kristo.
I am not the Christ.
Mimi siye Kristo.
Now look at verse
21.
And they asked him,
wakamuliza,
what then? Are you Elijah?
Nini basi wewe ni Elia?
He said, I'm not.
Akasema, mimi siye.
Are you that prophet?
Wewe unabii yule?
He answered, no.
Akasema,
let's pause a bit. This is just a lesson. Now, you know that the angel said he will come in the power and the spirit of Elijah.
Unajua malaika alisema atakuja kwa roho ya Elia.
Jesus also said that about him.
Unajua Yesu pia alisema hicho kuhusu.
But you know what he said?
Lakini unajua chochote?
He said, I'm not the one.
Amesema mimi siye.
You see, as God's men,
unajua kama watu wa Mungu,
and women,
we
should not embrace titles.
Tusishikilie vyeo.
This was who he was, oh.
Huyu ndiye huyu
aliyetabiriwa.
Lakini akasema mimi si.
We should as much as possible.
Kwa kadri tupatavyo tuwezavyo.
Away from fame.
Jiondoe kwenye kutafuta umaarufu.
Are you following what I'm saying?
Na nisikilize anachosema.
As much as possible.
Kwa kadri tupatavyo nafasi.
Don't want titles at all.
Usitafute vyeo kabisa.
What is important?
Kitu cha muhimu
is what you are doing for the Lord.
Ni kazi unaofanya kwa ajili ya Bwana.
Imagine John said, I'm not the one.
Yohana akasema
mimi si. Actually the one.
Lakini ni yeye.
So is it lying? No.
Anadanganya hapana.
You see, the truth is this.
Wajua ukweli ni kwamba
we are all a product of God's grace.
Sisi wote ni matokeo ya neema ya Mungu.
That is why taking titles is irrelevant.
Ndio maana hii kuichukua vyeo haina maana yoyote kabisa.
Are you following what I'm saying? Every ministry.
Kila huduma
is a servanthood.
Ni kwa ajili ya utumishi.
Is a servanthood.
Ni kwa ajili ya kutumika.
Is not a title.
Sio cheo.
Like chieftaincy title.
Like kama uchifu.
Like president of the nation.
Kama rais wa nchi.
No.
Hapana.
We are actually servants.
Sisi ni watumishi.
It must show in the way we talk about ourselves. Inatakiwa
ionekane tunavyojizungumzia sisi.
For example.
Kwa mfano.
I don't know when I have ever introduced myself as pastor so so and so.
Sikumbuki ni mara lini mara ya mwisho nitambulisha kama mchungaji.
I can't remember it.
Sikumbuki.
If it happened that or maybe I was dreaming.
Kama imetokea labda niliota.
I was ordained to ministry.
Given
the title reverend.
Na hata hiyo cheo cha mchungaji.
Heshima
ya mchungaji.
31 years ago.
Alipewa hiyo title.
I've never written it before.
Sikwahi kuandika hicho cheo mahali popote.
Is it because it's wrong?
Ni kwa sababu ni uongo.
It's not wrong.
Sio mbaya, sio uongo.
But do your best to stay away from things like that.
Lakini jitahidi sana kujiepusha.
Hope you're following what I'm saying here. Is it very clear? What is important is what you are doing for the Lord.
Jambo la msingi unafanya nini kwa ajili ya Bwana?
Whether men call you that or not.
Watu wakuite wasikuite.
It's irrelevant.
Haina maana yote, haisaidii chochote.
I mean, there are some of us, if they call you, maybe in your church, they call you reverend.
Kuna wengine watakuita mchungaji.
When they introduce you, say, brother.
Lakini usemiyo atakwambia kaka.
You have offended.
Alafu unakwaza
umeitwa kaka. Brother.
Wewe sio kaka.
Are you a sister?
Wewe ni dada.
Why are you unhappy?
Kwa nini umekasika ulipoitwa kaka?
Don't let that be a problem.
Hiyo isikupe shida.
Hallelujah.
Hallelujah.
Hope you learn something from that.
Umejifunza kitu kwenye hiyo, eh?
Look at the next verse.
Angalia mstari uliofuata.
You not ask him in 22.
Akaulizwa mstari
wa 22.
So when in
that will give answer to them that sent us.
What
sayest thou of yourself? Look at his response. I am the voice of one crying in the wilderness. Make straight the way of the Lord. As said the prophet Isaiah. Where did he get this information from?
His
dad prophesied it.
Isaiah alisema.
Are you following what I'm saying?
Babake alishasema.
His dad prophesied it.
Babake alishatabiri.
So he simply picked what the word of God says.
Kwa alichukua kile ambacho neno la Mungu linasema.
So his dad prophesied about him.
Yeah, babake Yohana alisema kuhusu Yohana.
He also now prophesied about Jesus.
Na yeye pia anasema kuhusu Yesu.
Are you learning something here?
Unajifunza kitu hapa.
So that's how to know. That is the pattern of scripture.
Huo ndo mtindo wa maandiko.
To identify persons.
Namna ya kutambua watu.
And what they are and who they are.
Na wao ni nani na wanafanya nini.
Then look at verse 25.
Angalia mstari
wa 25. They asked him and said to him.
Wakamuuliza.
Why then are you baptizing?
Kwa nini basi
wabatiza? If you are not the Christ.
Wakati umesema wewe sio
Kristo. Nor Elijah.
Wala Elia.
Neither that prophet.
Wala nabii yule.
John answered.
Yohana akawajibu.
I baptize with water.
Mimi nabatiza kwa maji.
But there stands one among you.
Lakini katikati yenu amesimama.
Whom you know not.
Yeye msiyemjua ninyi.
Here it is.
Yeah, indeed.
Who coming after me?
Yule ajaye nyuma yangu.
Is preferred before me.
Ambaye mimi
whose shoe latchet?
Ambaye
I am not worthy to unloose.
Ulegeza kidamu ya kiatu chake.
These things were done.
Haya alifanyika.
In Bethabara, beyond Jordan, where John was baptized.
Alipokuwa Yohana akibatiza.
Then look at 29.
Angalia 29.
The next day, John said Jesus
coming.
Behold the Lamb of God
that
takes away the sin of the world. That's the first time we are going to read this. Look at the next statement. This is he of whom I said,
after
me cometh a man who was before me. For he was before me. I knew him not. But I should be made manifest to Israel. Therefore am I coming back to
Israel.
John now bore record.
Yohana sasa anashuhudia.
Saying.
Akisema.
I saw the spirit.
Nimemuona roho.
Descending from heaven like a dove.
Akishuka kama hua.
It abode on him.
Kutoka mbinguni akakaa juu yake.
Verse 33.
Mstari 33.
Let's take verse 33 together.
Verse 33 wote.
Let's go.
Wala and I knew him not, sikumjua,
but he that sent me to baptize
in water, kwa maji,
the same said unto me,
uyo aliniambia,
upon whom thou shalt see the Spirit,
roho
descending and remaining on him, the same is he
nami nimeona,
which baptizes.
Abatizaye kwa roho mtakatifu.
Are you following this?
Unafuatilia hiyo?
So if you sit John down
ukimuona Yohana sasa,
and say, who is Jesus?
Ukimuuliza Yesu ni nani?
He will say, He takes the sin of the world away, right?
Atasema, atachukua dhambi ya ulimwengu.
Are you following what I'm saying?
Unafuatilia?
But is that all he said about him?
Yeah, ni hicho pekee alisema kuhusu Yesu.
What did he say most consistently about Jesus?
Nini alisema sana kuhusu Yesu?
Huh? He will baptize with the Holy Ghost.
Atabatiza kwa Roho Mtakatifu.
Just follow what we're saying here.
Nani anafuatilia hapo?
Now listen to the next statement.
Angalia sentence inayofuata.
Listen very well.
Angalia.
When John was announcing Jesus,
Yesu, Yohana alikuwa anamtangaza Yesu.
Was it in the bedroom?
Alikuwa chumbani.
Was it in the bedroom?
Alikuwa chumbani.
Where did it happen? In the open place.
Ilitokea wapi? Mahali pa wazi.
That's ordination.
Mbele ya umati. Hiyo ni.
Now what did he say about Jesus? He said the Spirit of God came on him.
Asema Roho remained on him. Alishuka juu yake na kukaa juu yake.
Are you following?
Unafuatilia?
So this is why Jesus now went to the synagogue.
Hii ndio maana sasa Yesu aenda kwenye
synagogue. In Luke 4:18.
Kwenye Luka 4:18.
And said the Spirit of the Lord is upon me.
Ndio maana akasema Roho wa Bwana yu juu yangu.
He has anointed me.
Kwa sababu Bwana amenipaka mafuta.
So it is John who called Jesus the Christ.
Kwa ni Yohana ndio aliyemuita Yesu Kristo.
Who's following what I say here? So every time you read in the epistles,
kila mara unaposoma kwenye
nyaraka, Jesus Christ,
Yesu Kristo.
Whose revelation is it?
What ufunuo nani?
Huh? Whose revelation is it?
Ufunuo nani?
Every time Jesus is called the anointed,
wakati,
whose revelation is it?
Yesu akiitwa mpakwa mafuta,
whose revelation is it?
Ni ufunuo nani?
Did all the apostles learn from John?
Mitume wote walijifunza kwa Yohana?
Huh? Was his message part of the epistles?
Yeah, ujumbe wa Yohana
ilikuwa sehemu ya nyaraka. Was he a very key part of the epistles?
Alikuwa ni mtu muhimu sana kwenye
nyaraka. So let's listen well to John.
Na tumsikize Yohana vizuri sana kwa
makini. Hallelujah.
Hallelujah.
He is that prophet.
Huyo ni huyo nabii.
He is that prophet.
Huyo ni nabii.
Who will show us the way of the Lord?
Ambaye atatuonyesha njia ya Bwana.
Who will tell us the ministry of Jesus?
Huyo atakayetuambia huduma ya Yesu.
So John says,
O Yohana anasema,
he will take away the sin of the world.
Atachukua dhambi ya ulimwengu.
Was that all he said?
Ndio kitu pekee alichosema kuhusu.
What else did he say?
Yeye alichosemaje?
He will baptize with the Holy Ghost.
Atabatiza kwa Roho Mtakatifu.
So if you and I say,
kwa mimi na wewe,
Jesus is the savior of sin.
Tukisema Yesu anasamehe kutoka anatuokoa kutoka kwenye dhambi.
That statement is not complete.
Hiyo sentence haijakamilika.
Is not just, is not only the savior from sin.
Sio tu anatuokoa kutoka kwenye dhambi.
He is the baptizer with the Holy Ghost.
Lakini anabatiza kwa Roho Mtakatifu.
Now, listen to what I'm about to say.
Sikiza anachotaka kusema hapa.
Is not number one.
Sio
number the savior from sins.
Sio kwamba inaanza kumsamehe na dhambi.
Hapo ni baptizer with the Holy Ghost.
Hapo ya pili anabatiza kwa Roho Mtakatifu. Haijapangwa hivyo.
He is a savior from sin who baptizes with the Holy Ghost.
Ni anaokoa kutokana na dhambi zetu na kubatiza kwa Roho Mtakatifu. Pia anabatiza kwa Roho Mtakatifu.
Gospel of Jesus.
Hiyo ndo injili ya Yesu.
Now listen carefully to the next statement about me.
Sikiza kwa mimi ninachotaka kusema.
Now if you have your Bibles.
Kama una Biblia yako.
Remove the book of Acts.
Toa kitabu cha Matendo ya Mitume.
Remove it. Don't tear it though.
Usijane.
Assume that the book of Acts is not there.
Fikiri kwamba kitabu cha Matendo ya Mitume hakiko pale.
And jump from John 21.
Alafu uruke kutoka Yohana 21
to Acts to Romans 1:1.
Alafu ingie Warumi 1:1.
Would it make any sense?
Itaeleweka?
I Paul.
Mimi Paulo.
So who is that?
Paulo ni nani?
You say to the church in Rome.
Kwenye kanisa la Rumi.
Rome.
Rome imetoka wapi?
Where is Rome?
Rome imetoka
wapi? You are not going to get information about Rome in the four gospels.
Uweze kupata kwenye nyaraka, kwenye vitabu vine vya injili habari za Rome.
That's even better because you still have Roman emperor in the four gospels.
Hiyo angalau kidogo kwa sababu tayari na utawala wa Kirumi.
To the saints in Corinth.
Sasa kwa watakatifu wa Corinth walioko Korinto.
The Corinth.
Korinto?
Is that the name of one of Jesus' disciples?
Hiyo ni mojawapo wanafunzi majina wanafunzi Yesu.
They now say to the saints in Galatia.
Hapo sasa anambia watakatifu walio Galatia.
Then you are confused.
Unachanganyikiwa kabisa.
Number one, who are saints?
Anasema watakatifu ni watu gani?
Because the word saints you won't find it in the four gospels.
Kwa sababu saints watakatifu hapo kwenye vitabu vine vya injili.
To the church in Galatia.
Kanisa la loko Galatia.
You won't find that statement in the four gospels.
Uioni kwenye vitabu vine vya injili.
Are you following what I'm saying?
Unanifuatilia?
Then you now say Jesus Christ.
When I say now Yesu Kristo.
A name that wasn't so prominent in the four gospels.
Jina ambalo halikuwa maarufu kwenye matendo kwenye vitabu vine vya injili.
They are in Christ.
When I say unaona watu ndani ya Kristo.
What does this all mean?
Sasa hivi vitu vyote vina maana gani?
Who is Paul?
Paulo ni nani?
Paul what?
Paulo yupi?
So the book of Acts gives you the background to the epistles.
Inakupa kama utangulizi wa
without the book
nyaraka.
Of Acts,
kama kuna matendo ya mitume,
you will have challenges understanding the epistles.
Utapata changamoto wa kuelewa matendo ya mitume.
So the book of Acts,
kwa kitabu cha matendo ya mitume,
is the background,
ni usuli, ni utangulizi
of the epistles.
Ya, wa nyaraka.
The book of Acts is not just number 5.
Kitabu cha matendo ya mitume sio nyongeza tu ya
number 5 filling the gap.
Sio kujazilizia pale.
It's actually number 1.
Ni actually inatakiwa iwe cha mwanzo kabisa.
You need to pay attention to what it is saying.
Unatakiwa kuangalia matendo ya mitume kwa makini sana.
So let's establish some things.
Sasa tuweke kitu vitu vya msingi hapa.
Is John a major voice?
Je, Yohana ni sauti kubwa?
John the is he a major voice?
Yohana ni sauti kubwa?
Should we listen well to him?
Tunatakiwa kumsikiliza kwa makini Yohana.
Let me tell you how important John was.
Ngoja nikuonyeshe umuhimu wa Yohana.
Do you know that the Matthew,
Matayo
gives us a little bit of information.
Anatuambia kidogo
about the birth story of Jesus.
Juu ya kuzaliwa kwa Yesu.
Luke also.
Luke pia.
That's how you know Luke's story must have come from Mary.
Ndio maana habari ya story ya Luke inaonekana imetoka kwa Maria.
That's how women describe things.
Yaani namna wanawake wanavyoelezea kitu.
It was very detailed.
Yaani amejaza vitu pale.
I mean very detailed.
Yaani amejaza maneno.
It's only someone's mother that can tell that story.
Yaani ni mama wake na mtu anaweza akasema story hizo zote.
John doesn't give us that background at all.
Yohana hawezi kusema habari hizo zote.
But one thing is prominent.
Lakini kuna kitu kinachoonekana.
In all the four.
Katika vitabu vinne vyote vya Injili.
Jesus is description and life.
Maisha ya Yesu na huduma.
Record.
Maisha ya Yesu
fully started with John's baptism.
Yani inaonekana ilianza kwenye huduma.
So when they were going to choose a replacement for Judas.
Walipokuwa wanatafuta mtu badala ya Yuda.
Look at Acts 1. Look at Acts 1.
Twende kwenye Matendo 1.
Acts 1.
Matendo 1.
This is the replacement of Judas.
Huyu ni mtu mbadala wa Yuda.
Verse 21.
Mstari 21.
Wherefore of this man?
Basi katika watu waliofuatana nao.
Which have company with us all the time.
Wakati wote.
That the Lord Jesus.
Bwana Yesu.
Went in.
Alipokuwa akiingia.
Out among us.
Na kutoka kwetu.
Let's take 22 together.
Twende 22 wote.
Beginning
kuanza tangu batizo wa Yohana.
Beginning from the baptism of John.
Kuanza tangu batizo wa Yohana.
Why?
Kwa nini?
Because it was John that announced Jesus as who?
Right. Kwa sababu Yohana ndiye aliyemtangaza Yesu kama Kristo.
So where did Peter know that Jesus was Christ?
Ni wasemo gani Petro alijua kwamba Yesu ni Kristo?
Kwenye
ubatizo wa Yohana.
John the beloved knew it from the lips of John the Baptist. Andrew, Matthew, they all heard it from the lips of John.
Mitume wote walisikia Yesu
because he is that prophet.
That's about who you ndio yule nabii.
Hope you are following this.
Unafuatilia.
Look at Acts 10 again.
Angalia Matendo 10.
Acts 10.
Matendo sura ya 10.
Verse 36.
36.
The word.
Neno lile.
Which God sent to children of Israel.
Aliwapelekea wana wa Israel.
Preaching peace by Jesus Christ.
Atubiri habari njema ya amani kwa Yesu
Kristo. He is Lord of all.
Ndiye Bwana wa wote.
That word I say.
Hiyo neno alisema,
you know,
jambo lile ninyi mmelijua,
which was published throughout all Judea,
lilionea katika Yahudi wote,
and began from Galilee,
likianzia Galilaya.
Okay, wait for this now.
Tusubiri.
That means the message,
hii na maana ujumbe,
that the apostles were preaching about Jesus,
ambao mitume walikuwa wanahubiri kuhusu Yesu,
in the four gospels,
katika vitabu vine vya Injili.
Where did they get it from?
Walikuwa wanatoa wapi?
Look at it again.
Angalia tena.
The word I say, you know,
which
was published throughout all Judea,
lililohubiriwa katika Yahudi wote,
and began from Galilee,
lililoanzia Galilaya,
after the baptism,
baada ya ubatizo,
which John preached,
aliyohubiri Yohana.
What was that baptism?
Ubatizo upi?
How God anointed Jesus of Nazareth.
Habari za Yesu, jinsi Mungu alivyomtia mafuta.
Whose message was this?
Wewe ujumbe wa nani?
Huh? John.
Yohana.
How God anointed Jesus is whose message?
Jinsi Mungu alivyomtia mafuta Yesu. Huo ni jumbe wa nani?
Now look at Acts 19.
Twende kwenye 19 Matendo.
Acts 19.
19 Matendo.
Verse 4.
Mstari wa 4.
Look at what Paul said.
Angalia Paulo anachokisema.
Then said Paul.
Paulo akasema.
John verily baptized.
Yohana alibatiza kwa ubatizo.
Baptism of repentance.
Ubatizo wa toba.
Saying to the people.
Akiwaambia watu.
That they should believe on him that should come after him.
Waamini yeye atakuja nyuma yake.
That is on Christ Jesus.
Yaani Yesu.
Can you see John's message now?
Mwana ujumbe wa Yesu wa Yohana.
So John Yohana is the one
ni yule nabii
who reveals Jesus to us.
Ambaye anamtambulisha Yesu kwetu.
And what did he say about Jesus?
Na alisema nini kuhusu Yesu?
He will baptize you with what?
Atawabatiza kwa nini?
The Holy Ghost.
Roho Mtakatifu.
So which means the ministry of Jesus.
Kwa huduma ya Yesu.
And listen to the next statement now.
Sikiliza anachosema.
The purpose of Jesus.
Lengo la huduma ya Yesu.
Is to save from sin.
Ni kuokoa watu na dhambi zao.
And baptize with the Holy Ghost.
Na kuwabatiza kwa Roho Mtakatifu.
So he is a savior from sin.
So ni mwokozi kutoka kwenye dhambi.
The savior of the world.
Anaokoa ulimwengu.
Who baptizes with the Holy Ghost.
Ambaye anabatiza kwa Roho.
Are you learning something here?
Unajifunza kitu hapo?
Look at Acts 1.
Angalia Matendo moja sasa.
So you know the importance of that statement.
Kwa utajua umuhimu wa sentence hii.
Acts 1.
Matendo moja.
And verse 4.
Mstari wa 4.
And being assembled together with them.
Hata alipokuwa amekutana nao.
Commanded them that they should not depart from Jerusalem.
Aliwaagiza wasitoke Yerusalemu.
But wait for the promise of the Father.
Bali waingoje ahadi ya Baba.
Which you heard of me.
Ambayo mlisikia habari zake kwangu.
Where did they hear it from?
Walisikia kutoka wapi?
Huh?
Kutoka kwa nani?
Where did they hear it from? From who? John. Look at verse 5. For John truly baptized with water.
Ya kwamba Yohana alibatiza kwa maji.
But you shall be baptized with the Holy Ghost.
Bali ninyi mtabatizwa katika Roho Mtakatifu.
Not many days hence.
Baada ya siku hizi chache.
So that means the ministry of Jesus John was talking about.
Ndio maana huduma ya Yesu ambayo Yohana alikuwa anaizungumzia.
Not happened till he rose from the dead.
Haikutokea mpaka alipofufuka.
So just like we say we receive eternal life when Jesus rose from the dead. We receive forgiveness of sins. We also receive the baptism with the Holy Ghost.
Kama tunaposema tumepokea uzima wa milele alipofuka Yesu, tumepokea pia ubatizo wa Roho Yesu alipofuka.
Baptism with the Holy Ghost is not an addition.
Ubatizo wa Roho Mtakatifu sio kama kitu cha nyongeza.
It's not an option.
Sio jambo la pembeni.
It's not like the main dish is salvation.
Ni kama sio kwamba chakula kikuu ni wokovu.
If you now want to take desserts.
Kama sasa ukitaka hivi vinyongeza hivi
something like a snack.
Yaani vitu vya kutafuna tafuna
kidogo. Add baptism with the Holy Ghost.
Sasa ongezea na ubatizo wa Roho Mtakatifu.
It belongs to a denomination.
Sasa hiyo ni
no.
Ya dhehebu fulani.
That is why Jesus came.
Hiyo ndio sababu ya Yesu kuja.
That is why Jesus came.
Hiyo ndio sababu ya Yesu kuja.
That is why Jesus came.
Hiyo ndio sababu ya Yesu kuja.
So why did Jesus come? Number 1.
Kwa nini Yesu alikuja? Jambo la kwanza?
Let me see whether you pass this exam. Number 1.
Jambo la kwanza?
Number 2.
La pili?
Huh? That's number 2. Score yourself 0. I just gave you an exam. It's not number 2. He's in the same number 1.
Yes.
Why did Jesus come?
Kwa nini Yesu alikuja?
It's not number 2.
Yes. Sio ya pili. Hicho ni kitu kimoja.
Is that very clear?
Unaelewa hiyo?
It's not number 2.
Sio kitu cha pili.
So you tick the box.
Sio sema nachagua ya kwanza.
Okay with forgiveness of sins.
Nachukua dhambi, nachukua ondoleo la dhambi.
It's Pentecostals that after baptism.
Lakini ni wa Pentecost ndio wanapenda ubatizo wa Roho.
Well, if Pentecostalism.
Kama upentekoste
is baptized with the Holy Ghost.
Ubatizo wa Roho.
Then Jesus must have been Pentecostal.
Basi Yesu ni Pentecoste.
Because that was why he came.
Kwa sababu hiyo ndio sababu alikuja.
Are you following what I'm saying?
Nafuatilia hilo.
That was why he came.
Hiyo ndio sababu alikuja.
That is why he came.
Hiyo ndio sababu alikuja.
That is why he came.
Hiyo ndio sababu alikuja.
That is why he came.
Hiyo ndio sababu ya kuja kwake.
That is why he came.
Hiyo ndio sababu ya kuja kwake.
It is not a snack in salvation.
Sio kama nyongeza kwenye wokovu.
It's not.
Sio nyongeza.
So let me ask you, a refusal of the baptism with the Holy Ghost, is it disobedience to God?
Anamkaidi Mungu?
Let me ask again. A refusal to receive the baptism of the Holy Ghost, is it disobedience to God? Let me say it again. refusal to receive baptism of the Holy Ghost, is it a disobedience to God?
Mtu anayekataa ubatizo wa Roho Mtakatifu anamkataa. Ni muasi kwa Mungu.
Say it again.
Ni muasi kwa Mungu.
Mungu, yeah, you're right. It's a disobedience to God.
Ni uasi kwa Mungu.
It is does it mean you are rejecting the ministry of Jesus?
Yeah, ina maana umekataa huduma ya Yesu.
Let me now add something small.
Ngoja niongezee kitu kidogo sasa.
Just for this morning.
Kwa asubuhi ya leo.
So if you preach the gospel.
Kwa ukihubiri injili.
And people believe the gospel.
Na watu wakaamini injili.
And you don't minister the baptism of the Holy Ghost.
Na huwasaidii wapokee ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Have you disobeyed God?
Na wewe umekaidi. Na wewe ni mwasi.
Does it work?
Inafanya kazi?
Is it clear?
Inaeleweka?
Let's say it again to these people here.
Fanya tuseme kwa watu walioko pande huu.
If you preach the gospel,
atahubiri injili.
And people receive the gospel.
Na akapokea injili.
To be saved.
Na akaokoka.
And you don't miss the baptism of the Holy
Ghost. Na huwaombea ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Or tell them about it.
Au kuambia huo ubatizo.
Have you preached the gospel?
Umehubiri injili? Umehubiri injili?
What did you say?
Umesemaje?
No. Is it now or no? So the baptism of the Holy Ghost, is it plus the gospel or it is the gospel?
Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni nyongeza kwenye injili au ni injili?
It is the gospel.
Ni injili.
It is the gospel.
Ni injili.
It is the gospel.
Ni injili.
Let me add this. I said it last year.
Mwaya nisema mwaka jana.
I said it last year.
Nisema mwaka jana.
I'm only building on what I said last year.
Ninajenga kwenye hili nilichosema mwaka jana.
The baptism of the Holy Ghost.
Ubatizo wa Roho Mtakatifu
gives purpose to salvation.
Inaipa thamani wokovu.
If we understand
inaipa kusudi wokovu.
We will stop all these theories. There are too many theories.
Yani inapunguza hizi falsafa nyingi.
We need to study the baptism with the Holy Ghost.
Tatakiwa tujue ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Let me say something here.
Mwana niseme kitu hapa.
If they ask you what is the reason for the book of Acts?
Kwama wakikwambia sababu ya kitabu cha Matendo ya Mitume.
Is the baptism with the Holy Ghost.
Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Don't forget, it's the background for the epistles.
Kumbuka ndio utangulizi kabla ya kwenda kwenye nyaraka.
So the baptism with the Holy Ghost,
o ubatizo wa Roho Mtakatifu,
is not a denominational thing.
Sio kitu cha kidhehebu.
It's a Jesus issue.
Ni kitu cha Yesu.
If you are fighting it, you are fighting Jesus.
Kama unapambana na ubatizo wa Roho Mtakatifu, unapambana na Yesu mwenyewe.
Because that is why he came.
Kwa sababu hiyo ndio sababu ya yeye kuja.
Who's following me here?
Nani anifuatilia hapa?
So, don't see it from a denominational point of view.
Usiangalie kwa jicho la kidhehebu.
We Pentecostals.
Sisi wa Pentecoste.
The book of Acts was not written to Pentecostals.
Kitabu cha Matendo ya Mitume hakikuandikwa kwa Pentecoste.
Are you following what I'm saying?
Unasikiliza ninachosema?
The book of Acts is written to all men.
Kitabu cha Matendo ya Mitume kiliandikwa kwa watu wote, waamini wote.
Are you learning something here?
Unaelewa hapa?
So I will just introduce us and we continue later.
Nitaendelea kuongeza ninapoenda mbele.
What is the baptism of the Holy Ghost for?
Kuhusu ubatizo wa Roho Mtakatifu.
What is it for?
Kwamba kwa ajili ya nini?
I said to us earlier.
Nisema mwanzoni,
it gives purpose to salvation.
Inaipa kusudi wokovu wako.
It gives purpose to salvation.
Inaipa kusudi wokovu wako.
Many times when we preach the gospel to people,
mara nyingi tunapohubiri injili,
we don't know what to do with them next.
Hatujui cha kufanya baada ya kuhubiri.
And some of us can be very undecided.
Na watu wengine tunakuwa hatujui, hatutambui kicha kufanya.
I remember when we got married, myself and my wife.
Nakumbuka tulipoolewa mimi na nipo
wa mimi. It's good to say the we refers to me and somebody. Okay, no problem.
Come again.
I said we, when I say when we got married, it's better to mention who I'm talking about.
Niliposema sisi tulipofunga ndoa,
I was conducting a wedding ceremony.
Siku moja wakati nilikuwa nafunga ndoa, nifisha ndoa
my friend's church.
Katika kanisa la kwanza.
So I should have just said now you can kiss the bride.
Sasa nika kabla kusema
sasa I said let us kiss the bride.
Nikasema na tumpe busu.
I kept saying
bibi harusi.
They kept looking at me.
Na wakana niangalia.
I'm sorry.
Lazima sababu.
How can we all kiss the bride?
Sisi wote tunambusu vipi bibi harusi?
I don't know what kind of marriage that would be.
Sasa sijui ingekuwa ndoa gani hiyo.
So when we got married, then I wasn't pastoring the church on a Sunday morning.
So I
now visited this church not too far from our house. So I enjoyed the service. So they now said that I dropped my name as a first timer.
So
someone came to check on me. So when he got to our house, because he didn't see the picture of Jesus, or all this, Jesus is the head of this family, know that he's a silent listener of every conversation. He didn't see all those things.
I didn't put
any sticker on the door. My case is different because I'm born again. I just put artwork. So he came inside. And he was talking to me about salvation. Telling me that, we must make heaven. Don't make heaven. All these things we are doing in this world will come to nothing. I said, thank you, sir. So he said, therefore, it's important that you come to church. Because if you don't come to church on a Sunday morning, Satan will snatch you away from the kingdom of God. I said, thank you, sir. He said, so are you coming next Sunday? I said, no. I said,
no.
He said, what about the Sunday after? I said, no. He said, what about the one after that? I said, no.
Ah.
So he started the sermon all over again. How I need to come to church.
Kubiri tena,
if rapture will happen,
kitokea,
I won't go with them.
Utaenda nao. Utaenda
I said,
nao.
I heard him the first time.
He said,
so this 3 weeks that you are not going to come. What about the fourth week? Are you going to come to church?
I said, no.
He said, you mean for almost 2 months you won't come to church?
I said, yes.
He asked me, where will you be?
It's
a simple question you have asked me. So eventually he did that sermon all over again. So he was not getting frustrated. He said, do you want to go to hell? I said, no, sir. He said, will you come? I said, I won't come, sir. He said, where will you be? I said, I'm going somewhere to preach.
You know what I
said? Preach.
Kubiri.
Are you a preacher?
Where ni mubiri?
I said, yes, sir.
You got some deal.
He said, ah. How come you didn't say it all along?
Why
didn't
you say mama pema?
I said, you did not ask me.
That's why we didn't uliza.
So he now said, ah, you know, so, we have to you now move the gate to we have to move.
Know,
the fact that one is a preacher does not mean he will not miss eternal life. I will also be lying. Sorry. Jesus is Lord. The interesting thing is that I'm speaking for that church in January. I'm their guest speaker in their convention. And I'm going to share this
January na hilo kanisa.
After 22 years.
Baada ya miaka 20.
I will share it in that church in January.
Nitawaambia January juu ya ushuhuda huu.
I'm sure the brother will be there.
Na bila shaka huyo ndugu atakuwa pale.
You know, he was lost. He didn't know what to do to a first timer. He didn't know what to do to a new convert.
I know
you are not like that. So you start scaring people. If you don't come to church, you go to hell. I almost told him I'm ready to go. When I now sat him down, I told him all I was doing. That Sunday, I was just not preaching anywhere.
That's why I
showed up in your church. He said, may the Lord hold you steadfastly. That this path you are following, may you not miss it. I said, thank you, sir. Amen. So sometimes we don't know what to do.
Baptism
with the Holy Ghost. When Paul saw people in Ephesus, what did he ask them? Have you received the baptism with the Holy Ghost? That's what he asked them. The apostles came all the way to Samaria for one purpose. So that they will receive the baptism with the Holy Ghost. It was not optional. It was part and parcel of the gospel. So very briefly, Let me tell you what it is. It's right there in the word. Acts
1:8.
Are you learning something? Today we are going on evangelism.
It
is not complete.
Sio kushindana.
Until you minister the baptism with the Holy Ghost.
Did you
hear what I said? I can say it in Swahili. I'm serious about it.
Niko makini na hiyo sana.
It's not complete.
Haijakamilika.
You see, this is the reason why we add heaven to it. Going to heaven.
Hiyo ndio maana tunaongezaga kwenda mbinguni.
Because we don't know what is next.
Kwa sababu hatujui cha kufanya baada ya
kubiri. What does it entail? What does it involve?
Hatujui inahusisha nini?
Acts 1.
Matendo moja.
Verse 4.
Mstari wa 4.
Wait for the promise of the Father,
kungoja ahadi ya Baba,
which you have heard of me.
Ambao umeshasikia kutoka kwangu.
For John truly baptized with water.
Yohana kweli alibatiza kwa maji.
And you shall be baptized with the Holy Ghost. Not many days hence.
Baada ya siku hizi chache.
When they therefore were come together,
basi walipokutanika,
they asked of him,
wakamuuliza wakisema,
Lord,
je,
will you at this time restore again the kingdom?
Bwana wakati huu ndio atakaporudisha Israeli ufalme.
And he said to them,
akawaambia,
it is not for you,
si kazi yenu,
but to know the times,
kujua nyakati wala majira,
or the seasons,
Baba,
with the Father has put his own
aliweka katika mamlaka yake mwenyewe.
Let's take verse 8 together.
Sasa hivi anasoma wote,
but you shall receive power.
Lakini mtapokea nguvu.
You shall receive power. After that, the Holy Ghost is come upon you.
Akisha kwa ajili ya juu yenu Roho Mtakatifu. Ishi hapo.
So which means we receive power.
Na maana utapokea nguvu.
Right?
Ndio.
Now if you miss this,
ukikosea hii,
you will not understand the context of the epistles.
Ukikosa hii hutaelewa muktadha wa nyaraka.
You won't get it.
Utaipata kabisa.
Because this is the reason for the book of Acts.
Kwa sababu hii ndio sababu ya kitabu cha Matendo ya Mitume.
The book of Acts.
Kitabu cha Matendo ya Mitume.
Is the book of the baptism with the Holy Ghost.
Ni kitabu cha ubatizo wa Roho.
That's what it's about.
Hiyo ndio inahusu hivyo.
Look at the next statement.
Angalia mstari unaofuata.
You shall be what?
Asema, nani mtakuwa mashahidi,
unto me.
Mashahidi wangu.
Where?
Wapi?
In Jerusalem.
Jerusalem.
All Judea.
Judea yote.
In Samaria.
Na Samaria.
And unto the uttermost parts of the earth.
Na miisho ya nchi.
Is that evangelism?
Wewe ni mwinjilisti?
Is that evangelism?
Wewe ni mwinjilisti?
Is that evangelism?
Wewe ni mwinjilisti?
So what is the baptism of the Holy Ghost for?
Kwa ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili gani?
Huh? To reach the world.
Kufikia ulimwengu.
Can we say ministry?
Tunaweza kuita huduma.
Is it for ministry?
Ni kwa ajili ya huduma.
Is it for ministry?
Ni kwa ajili ya huduma.
I'm asking again.
Nauliza tena.
Is the baptism of the Holy Ghost for ministry?
Ni ubatizo wa Roho Mtakatifu kwa ajili ya huduma.
Is it for ministry? Yes.
Ni kwa ajili ya huduma.
Is it for ministry? Yes.
Ni kwa ajili ya huduma.
Pay attention.
Angalia sasa.
Why did Jesus come?
Kwa nini Yesu alikuja?
To die for our sins.
Kufa kwa ajili ya dhambi zetu.
So that we be baptized with.
Na tupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu.
Ah. Let's go again now.
Twende sasa.
Why did Jesus come?
Kwa nini Yesu alikuja?
Again, why did Jesus come?
Kufa kwa ajili ya dhambi zetu ili tupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu.
What is the baptism with the Holy Ghost? What's it for?
Lengo la Roho Mtakatifu.
So now let's change the baptism of the Holy Ghost. So let's say, why did Jesus come? To die. Let's go again. To die.
Kufa kwa ajili ya
so that we will receive
ili tupoke
the work
kazi ya
of
huduma.
The ministry.
Yes.
Why were you saved? You are saved to serve.
Kwa nini uliokolewa? Uliokolewa ili utumike.
You are saved to serve.
Uliokolewa ili utumike.
You are saved to serve.
Uliokolewa ili utumike.
Can you say you are saved to minister?
Unaweza kusema niliokolewa ili niwe mhudumu.
So this lack of understanding is why we fill the space with going to heaven.
Ni kukosa ufahamu ndio maana tunajazilia pale kwenda mbinguni kama ndio lengo.
Saved to serve.
Tumeokolewa ili tumtumikie.
So let me ask you, is the baptism of the Holy Ghost for every believer?
Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya kila muamini.
What is the baptism of the Holy Ghost again for ministry?
Ubatizo wa Roho Mtakatifu ni kwa ajili ya huduma.
Is every believer given a ministry?
Je, kila muamini amepewa huduma?
Any believer here, let me see your hand.
Waamini kama wako hapa nyanyua mkono juu.
Raise your hand well.
Nyanyua mkono juu muamini.
Are you called to the ministry?
Umeitwa kufanya huduma?
You, some people put down their hand. Hey, whoa. say disobedience. Are you called to the ministry? Put your hand down. So you are called to the ministry. The baptism of the Holy Ghost is a call to the ministry of Jesus. He that cometh after me,
yeah,
he will baptize with the Holy
Ghost.
Hallelujah. So it is not a denominational thing.
Sio kitu cha kidhehebu.
It is a Jesus thing.
Ni kazi ya Yesu kabisa.
So, baptism with the Holy Ghost
ubatizwa Roho Mtakatifu
is the call to ministry.
Ni wito kuja katika huduma. Fanya huduma.
To be witnesses of him.
Kuwa shahidi wake.
He says both in Jerusalem.
Yerusalem.
All of Judea.
Judea yote.
Samaria.
Samaria.
And the uttermost parts
na miisho ya
of the earth. So,
Bahio,
there is no way a believer
hakuna namna mwamini
will not participate in evangelism.
Ashiriki uinjilisti.
And he thinks
na anafikiri
he is not living in disobedience.
Aishi kwenye uasi.
Because that's why Jesus came.
Ndio maana Yesu alikuja.
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 Briefly.
Kwa ufupi kabisa.
Look at the four gospels.
Angalia injili nne.
As he called the disciples to himself.
Alipokuwa anaita wanafunzi wake.
Mark 3:14. Look at it.
Marko 3:14.
Why did Jesus have disciples?
Kwa nini Yesu alitengeneza wanafunzi?
Why?
Kwa nini alitengeneza wanafunzi?
This will define what a church is.
Hiyo ndio tafsiri kazi ya kanisa.
I always tell pastors when I have to teach. Wanaambia
wachungaji
wakati I said the mission statement of a church.
Naambia dhima kuu ya kanisa.
Very straightforward.
Lazima iwe inafahamika kiwazi.
It's not difficult.
Sio kigumu.
It's not complicated.
Sio maono magumu.
It's simple.
Ni kitu kirahisi tu.
Look at Mark 3:14.
Angalia Marko.
He called them to be with him, right?
Aliwaita ili wapate kukaa nao. Na kufanya nini? Na kufanya nini?
Awatume kuhubiri.
Why did he call them?
To
be with him, right?
Kuwa pamoja naye. Na kwamba awatume kuhubiri.
So the reason for being with him is to send them.
Lengo la kuwa na Yesu ni ili kwamba awatume.
That's why he chose the 12. That's why he chose the 70. That's why he chose the 120.
Alijabu 120.
Anyone that is chosen of God,
kila mtu aliyeitwa na Mungu,
to bear fruit.
Anatakiwa kuzaa matunda.
The fruit,
matunda,
is making disciples.
Ni kutengeneza wanafunzi.
Preaching the gospel.
Kuhubiri injili.
Ministry is not an option.
Huduma sio kitu cha pembeni.
You see some churches. I know what I'm about to say, they can criticize me. It doesn't matter.
Like,
you have music department. Those who play drums and all that. I played this drum many years ago. But after a while, the drums started playing me. You have the keyboard. You have saxophone. You have those behind the media, the department. Today we have to have pastor's protocol. It's a department.
Na tuna protocol pastor.
We have ushers. Ushers.
Tuna
is skill. You know, you can.
Wahudumu wa kanisa.
They know how people do not include evangelism department.
Alafu anakuwa na idara ya uinjilisti.
Sorry, what does that mean?
Iyo maana yake nini? Iyo idara uinjilisti ya kazi gani?
Now, I don't have a problem.
Sina tatizo.
If it simply means
kama ina maana hii,
a department that supervises evangelism in the
church. Idara inayosimamia uinjilisti, sina shida na hiyo.
But to ask people in church.
Lakini sasa kuna
how many of us are interested in evangelism?
Wangapi wanataka kwenda kwa injilisti, kwenda uinjilisti?
What kind of statement is that?
Iyo ni hicho ni kitu gani?
You have to be interested.
Unatakiwa eti kupenda kutaka.
You have to obey.
Unatakiwa kutii.
Someone told me.
Mtu mmoja aliniambia.
He said when Jesus said go into all the world and preach the gospel.
Akasema Yesu alisema nendeni mwongoni mkahubiri injili.
He was only talking to the 12 apostles.
Akasema alikuwa anaongea na wale 12.
I said so which of them preached to you?
Akasema okay, kati ya wale 12 nani amekuhubiria injili kati yao? Maana wamesema alipewa wale 12.
Rubbish talk.
Wewe ni ujinga takataka.
So you have evangelism department.
Kwa unakuwa na idara ya uinjilisti.
I don't want to join that department.
Sitaki kujiunga na hiyo idara.
I don't really have a passion.
Sina mzuka.
Evangelism.
Na uinjilisti.
Your name is not in the book of life.
Kitabu chako kitaondoka kwenye kitabu cha uzima. Jina lako litaondoka kwenye kitabu cha uzima.
You have a passion.
Eti hauna mzuka na uinjilisti.
How did you get born again?
Hivi umeokokaje wewe?
They now also include prayer department.
Alafu kuna idara ya maombi.
What does that mean?
Hiyo ina maana gani hiyo?
So who should not be praying?
Nani ambaye atakuwa haombi sio mwombaji?
You say, how many of us want to pray?
Wangapi wanataka kujiunga na idara ya maombi?
So I say, I'm not interested. I don't have a passion.
Mimi sina mzuka na maombi.
No.
Abana.
I don't know that's very wrong. I don't know that's very wrong. Every one of us should be involved.
Kila mmoja wetu anatakiwa kuhusika na hivyo vitu.
Somebody say, what do I say to preach?
Sasa mtu huyu nitasemaje nikienda kuhubiri
nje? What have you been hearing in church all along?
Wani unasikia gani kanisani?
That's what you are going to preach.
Hicho tutaenda kuhubiri hicho hicho.
If you don't know what to preach on evangelism.
Kama hujui cha kuhubiri kwenye injili.
It's either of two things.
Kuna mmoja wapo kati ya hizo vitu viwili.
Your pastor is a master of rubbish.
Mchungaji wako ni anakugawia upumbavu.
Whatever he's saying is not relevant to win souls.
Au kile anachokisema hakikusaidii kufanya uinjilisti.
Or you have been hearing rubbish.
Au umekuwa umesikia utumbo mwingi sana.
But both of you cannot be exonerated. One of you must be wrong.
Yaani kimoja kitakuwa na shida, wewe au yeye.
Evangelism is inspired by church sermons.
Uinjilisti unatakiwa unachochewa na mahubiri ya kanisa.
If you don't have what to preach on evangelism.
Kama huna cha kuhubiri ukienda uinjilisti,
something wrong in what is being preached.
Kuna kitu hakiko sawa na mambo unayofundishwa kanisani kwako.
Hope you are following what I'm saying.
Unanielewa nachosema?
So I say, how do I preach?
Nitahubirije?
How did you ask the sister out?
Ule mdada ulimtoaje out? Ulimtoaje kidate?
It's not just a conversation.
Mliongea tu kawaida.
How do you buy things in the market?
Unanunuaje vitu sokoni?
You say, "Go give me the boldness."
Nasema baba nipe ujasiri.
To ask whether they have butter so I can buy
butter. Niulize kama wana.
You say, "Go give me boldness."
Na Mungu nipe ujasiri.
To go and buy butter in the market.
Nikanunue siagi.
You go there and say, "Do you have butter?"
Unaweza unasema una
kitu hiki. Simple question. Have you heard about Jesus?
Unauliza tu.
That's how we start.
Umesikia habari za Yesu?
Some people are very active in other things.
Kuna watu wengine wako wanaamsha na vitu vingine.
Do MC at someone's birthday.
Yaani anakuwa MC.
Say, hello brethren, they will talk for 1 hour.
Wanarukaruka vizuri sana mmoja anaongea.
Can you just share something with us?
Okay, mwambie hem tuambie kitu kuhusu. Wanaanza kushangaa.
You know, we are all by the grace of God.
Yes, sisi wote kwa neema ya
Mungu. Oh Lord, give me words to speak.
Anasema baba sasa nipe
maneno ya kusema. When you were doing MC, who gave you words to speak?
Wakati unafanya UMC, nani alikuwa anakupa maneno kwenye sherehe hiyo?
You knew how to talk for long.
Ulijua unajua kwa.
But when it's time to give the word of God, you know I be saying, "Oh God, give me words."
Wakati unataka kuhubiri unasema baba, nipe maneno, nipe maneno.
Let me be empty, let you be whatever.
Nijaze.
Conversation.
Mazungumzo ya kawaida.
The gospel is preached in conversation.
Injili inahubiriwa katikati ya mazungumzo ya kawaida.
Good morning.
Habari za saa hii.
Good evening.
Habari za jioni.
Can I have a word with you?
Naweza nikaongea na wewe kidogo.
Discuss just for a few minutes.
Tunaweza kujadili kitu kwa muda.
That is how the gospel. Hiyo
ndo namna injili inahubiriwa.
It's not by the megaphone.
Sio lazima ushike speaker likubwa.
Repent!
Tubuni!
The kingdom of heaven is at hand.
Ufalme wa Mungu uko karibu.
They start to accuse people.
Kuna wengine wanaanza kukomanda. Nasema nyie,
the woman in your house, you see your wife.
Mke aliyeko nyumbani kwako ni wa kwako.
Don't introduce gossip into the gospel.
Usiende kupiga umbea kwenye uinjilisti.
Amen.
Amina.
Just preach Jesus.
Nenda kahubiri Yesu.
Is that okay? Just preach Jesus.
Wewe mhubiri Yesu tu.
Is that okay? Just preach.
Wewe mhubiri Yesu.
I know his message has power.
Na ujumbe wa Yesu wenyewe una nguvu.
His message has power.
Ujumbe wa Yesu una nguvu.
It will save.
Itaokoa, utaokoa.
Why did Jesus come?
Kwa nini Yesu alikuja?
To die for our sin.
Kufa kwa ajili ya dhambi zetu.
So that we will receive the baptism.
Ili tupokee ubatizo wa Roho Mtakatifu.
The Holy Ghost.
Roho Mtakatifu.
Are you learning something?
Unajifunza kitu hapa.
Are you learning something?
Unajifunza kitu hapa.
Thank God for speaking in tongues.
Sasa unaenda
kwenye to learn about that more.
Utajifunza
zaidi. Thank God for rejoicing in this.
Nenda kwenye kufurahi katika roho.
It is all for this purpose.
Ni yote ni kwa ajili hii.
It is all for this purpose.
Ni kwa ajili ya makusudi.
So that we announce Jesus Christ to the world.
Ili umtangaze Yesu.
As a younger Christian,
Kama Mkristo.
When I got born again around 10:30 a.m. in the morning.
Asubuhi, kama
by 4 o'clock on that day.
Afsa akumi jioni.
They are taking me out to
go and do evangelism. Jioni yake.
That same day.
Siku hiyo hiyo, liko okoka.
He just, the brother just told me.
And ile kaka jioni ambia.
What I'm about to do.
Ninachotaka kufanya.
And go and do the same thing.
Nicho kufanyia, nenda kafanya siku hiyo hiyo.
How did the apostles know how to preach?
Mitume walijuaje kuhubiri?
They were following Jesus.
Walikuwa wanamfuata Yesu.
They saw him preach.
Alimuona kuhubiri.
Then he now called them.
Anasema
akawaita. Sent them out.
Akawaambia nendeni.
They made mistakes.
Wakafanya makosa.
Sometimes they would say things they should not say.
Wakati mwingine anasema vitu
ambavyo hawakutaka kusema.
Lakini walikuwa wanajifunza.
They were learning.
Na walikuwa wanajifunza.
That is how to do it.
Hiyo ndio namna ya kufanya.
Today,
leo,
maybe it's your first time.
Labda ni mara yako ya kwanza.
Go with someone.
Nenda na mtu.
Who will show you how it is done?
Atakaye kuonyesha namna ya kufanya.
Afterwards.
Akishamaliza.
You also have the Holy Ghost.
Na
you also have the Holy Ghost.
Wewe pia una Roho Mtakatifu.
Go and preach the gospel.
Naye ubiri.
There was a woman in John 4.
Kuna mwanamke kwenye sura ya 10 sura ya 4 ya Mathayo.
She had a conversation with Jesus.
Alikuwa anaongea na Yesu.
And she said, "Oh, Jesus, are you the one that is to come?"
Akasema wewe ndio yule
ambaye. Jesus said, "I am he."
Yesu akasema mimi
ndiye. Dropped a water pot.
Akaweka
went to bilia na maji hapo. A city.
Akaenda kwenye mji.
And the whole city heard about Jesus.
Akaiambia Samaria yote
about Jesus. One woman.
Mwanamke mmoja.
Just one woman.
Mwanamke mmoja.
She didn't go to a Bible school.
Akwenda kwenye chuo cha
Biblia. She didn't learn a series from Pastor Makairos.
Akujifunza
for 6 months.
Mfululizo wa masomo
kwa Pastor Makairos. A conversation of barely 1 hour.
Alisikiliza kitu ambacho hata akusikiliza
ni moja. And she went out and told
everybody. Akatoka akawaambia mji mzima.
If the word of God is burning in your heart.
Neno la Mungu likisha waka ndani ya moyo wako.
You cannot preach the gospel.
Utaenda kuhubiri injili.
If the word of God is burning in your heart.
Neno la Mungu
likibuka. You cannot but preach the gospel.
Itachoma moyo wako.
It's not possible. If the word of God is burning on your heart,
Mungu limejaa kwenye moyo wako.
You cannot but preach the gospel of Jesus.
Alafu kuhubiri injili.
Anyone who is silent about the gospel,
kila mtu ambaye ana ukimya kwenye kuhubiri injili,
is a backsliding believer.
Aidha amerudi nyuma,
or is not a believer.
Au sio muamini kabisa.
If the word of God is burning on your heart,
kama neno la Mungu linawaka kwenye moyo wako.
The end of all the exegesis.
Na pamoja na mambo yote una maelezo marefu.
Holy Ghost meeting.
Kusanyika la Roho Mtakatifu.
Is to tell people about Jesus.
Kuambia watu habari za Yesu ndio sababu ya hizi zote.
That's it.
Ndio hivyo.
To tell people about Jesus.
Kuambia watu habari za Yesu.
Today we are going to tell people about Jesus.
Leo tunaenda kuambia watu habari za Yesu.
Anyone like that this morning?
Nani yuko tayari leo?
We're going to tell people about Jesus.
Tunaenda kuambia watu habari za Yesu.
So Jesus saved me.
Yesu ameniokoa.
So that I can tell others.
So ili niweze kuambia wengine.
He saved me.
Ameniokoa
mimi. So that I can tell others.
Ili niweze kuambia wengine.
He saved me.
Ameniokoa mimi.
So that I can tell others.
Ili niweze kuambia wengine.
So say, but do I know what to say? Yes, what you have been saying since what to say.
Hicho choko ukisikia.
Hallelujah.
Hallelujah.
He saved me.
Ameniokoa mimi.
So that I can tell others.
Ili niweze kuambia wengine.
Let's begin to pray.
Hem tuanze kuomba sasa.
Let's begin to pray.
Tuanze kuomba sasa.
Let's begin to pray.
Tuanze kuomba sasa.
Let's begin to pray.
Tuanze kuomba sasa.
Pray.
Omba, omba, omba.
And we go out in the power of the Holy Ghost.
Tunaenda kwa nguvu za Roho Mtakatifu.
Listen.
Sikiliza.
If you are a Christian,
kama wewe ni Mkristo,
and you are keeping friends,
na una marafiki,
Christian friends,
marafiki wa Kristo,
and you don't discuss evangelism,
ambao hamjadili juu ya uinjilisti,
in an ungodly relationship,
uko kwenye mahusiano mabovu yasiyo ya kiungu.
If you have friends,
kama una marafiki,
Christian friends,
ambao ni makristo wenzako,
and you don't talk about winning souls,
ambao hamfikii
kuvuna nafsi, you are into an ungodly relationship,
uko kwenye mahusiano mabovu yasiyo ya kiungu.
So today,
kwanza leo,
ensure you talk to your friends.
Hakikisha unaongea na rafiki zako.
Christian friends in this conference.
Rafiki zako ambao wa Kristo kwenye kambi hii.
About the preaching of the gospel.
Juu ya kuhubiri injili.
Jesus saved you.
Yesu amekuokoa.
And called you into his ministry.
Na amekuita katika huduma.
Begin to pray for yourself.
Anza kujiombea sasa.
Begin to pray for yourself.
Anza kujiombea sasa.
As you get ready.
Wakati unajiandaa.
To do the work of Christ.
Kwa kazi ya Yesu.
Pray for yourself.
Jiombe, jiombe.
Pray, 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 pray,
jiombe,
pray.
Jiombe, jiombe, jiombe.
I have stepped into your world. Keep praying. I've looked into your heart. All I see is your love. Your plan for every man.
I see your spirit moving in all you, causing men to worship. Every tribe and tongue declaring you are Lord.
Stamped in your word.
I have stamped into your word.
Keep praying, keep praying.
And the
moved into your heart. Spirit going in all the earth, causing men to worship every tribe and tongue, declaring you are Lord.
Take it again. I've stepped into your word.
I've stepped into your word. I've looked into your heart. All I see is your love, your plan for every man.
I see your spirit moving in all.
Pray for yourself. Come on.
Causing men to worship you, every tribe and tongue declaring you are Lord. Oh Lord, you gave.
You gave your very best.
Yes, you did.
Gave us your very best. You gave your spirit so we can reach the world. You gave your very best.
Gave us your best.
Gave us your very best.
Jesus.
You gave your spirit to reach the world.
Send me a language, you
know. Oh, mento, akilicho bora. Roa, koni kitu bora. Metu paro ako. Tufikie ulimwengu.
Pray for yourself. Pray, pray.
Metu pakilicho bora.
Pray.
Roa koni kitu bora. Metu
pakilicho bora. Hold someone's hand. Hold someone's hand. Hold someone's hand. Let's pray together. Come on.
Hold
someone's hand.
Shikem tu mkono. Shikem tu mkono mbenani.
Metu pakilicho bora. Roa koni kitu bora. Metu
Rapato,
eka 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 eka
Bora
na moça de
Dona
Moni Messi do Campo Solo de Nareone E que se que Messi você pra ter Pra porta cada cada baba baba baba
E se você
Campo Solo de Nareone baba Reporta baba se você pra ter Pra cada cada baba E que se você pra ter baba Repopa baba Repopa bebe Repopa baba E que Repousa a cabata, mas se você manter a lei, repousa a paz, um pouco se Maria, racada, caída, mas se você manter a lei,
pra que me jogou, tu pra que me jogou, boa, boa, tu pra que me jogou.